Testimony. This message by Brother William Marion Branham, delivered on Thursday morning, November 28, 1963, at the Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, USA. Ubungqina, lo myalezo kamzalwana William Marion Branham washunyelwa ngesiNgesi ngolwesine kusasa ngoNovemba wamashumi amabini anesine 1963, a Life Tabernacle, a Shreveport, Louisiana, USA.
Well done. Thank you. This is kind of a sudden surprise. Well, it's thank you, everybody said that. Thank you very much. I was enjoying those songs. My, I like to hear that. You know, I love good singing. And I hear plenty of it when I come down here.
Alwanu Don, enkosi. Olu luhlobo lwesothuso esiqhuphileyo. Enkosi. Nabani okutshiloyo oko. Enkosi kakhulu. Bendizonwabele ezangoma. Bethu. Ndiyakuthanda ukuva oku ya. Niyazi. Ndiyakuthanda ukucula okuhle. Kwaye. Ndiva okuninzi kwako xa ndisehla ndisiza apha.
Usually I'm not, when I come down having healing services or something, I have to kind of stay alone by myself.
Ngokuqhelekileyo andingo xa ndisiza ndisehla ndibe neenkonzo zempiliso okanye into ethile, kufanele ngahlobo luthile ndihlale ndedwa ngokunokwam.
And then the boys get these tapes, and then when I get home or have some work to do in the office, and I sit down and listen to those tapes over and over, and I hear everything it said.
Kuze emva koko, amakhwenkwe afumane ezi teyipu, kwaye xa ndifika ekhaya, okanye ndibe nomsebenzi wokwenza eofisini. Emva koko, ndihlala phantsi, ndiphulaphula kwezo teyipu, ndiphindaphinde, kwaye ndiva yonke into ethethiweyo.
And I'm glad to see Brother Herholz are here this morning, an old friend of the gospel.
Kwaye ndiyavuya ukubona umzalwane uGerholz apha ngale ntsasa, umhlobo omdala wevangeli.
Many years ago, I was out in the same work praying for the sick.
Okweminyaka emininzi egqithileyo wayephandle kulo msebenzi ukwamnye ethandazela abagulayo.
Perhaps years before I ever knew about praying for the sick. And so another man here, personal friend.
Mhlawumbi iminyaka emininzi ngaphambi kokuba ndazi malunga nokuthandazela abagulayo. Kunye ke namanye amadoda apha abahlobo benene.
I see a great host here last night from the Tabernacle up at Jeffersonville. And so we're very glad.
Ndibona umkhosi omkhulu apha phezolo ukusuka emnqubeni phezulu eJeffersonville. Kwaye ke sivuya kakhulu.
And I met Brother Young Brown. I said, Brother Jack said his name was Young and it fits him.
Kwaye ndihlangene nomzalwane uYoung Brown ndathi mzalwane uJack uthe igama lakhe yayinguYoung kwaye liyamfanela.
When he told me he was 60-something years old, I could hardly believe.
Xa wandixelelayo wayenamashumi amathandathu anento eminyaka ubudala kwakunzima kum ukuyikholelwa.
He hasn't changed a bit since the first time I heard Shreveport. Just looks the same.
Akaguquki nakancinci kusukela kwityeli lokuqala apha eShreveport. Injalo lonto ukukhangeleka nje ngahlobo luthile.
Well, God is good to us.
Kuhle uThixo ulungile kuthi.
And I like those way them songs this morning with a depth to it. There's something that's real, something that means something.
Kwaye ndiyazithanda ezo indlela zona iingoma ngale ntsasa ngobubanzi kuyo. Into ethile eyenene, into ethile ethetha into ethile.
You can drink it in.
Ungayisela.
I could hardly refrain from crying right out loud when I heard them singing that song about the 23rd Psalm there.
Kube nzima ukuzinqanda ekungadandulukini kakhulu xa ndabeva bona becula laa ngoma malunga nento malunga nendumiso amashumi amabini anesithathu phaya.
And then Then come over in this lovely song that they just sang, the trio there.
Ndaza ngoko, ngoko ndeza ngapha, kwaye lena ithandekayo ingoma abasandula kuyicula isithathu phaya.
Just to think of the something in it that you feel on the inside of you, your emotions pulsating, knows that the kingdom of God is near hand.
Nje ukucinga nge kukho into kuyo othi uyive ngokuvakalelwa kwingaphakathi lakho, imvakalelo ezingongozayo ukwazi ukuba ubukumkani bukaThixo busondele.
All these things that we've talked about and wondered about is now fixing to take place.
Zonke ezi zinto esithe sathetha ngazo kwaye samangala malunga nazo ngoku zilungiselela ukwenzeka.
Some of us may fall asleep before that time comes, but that will not prevent our resurrection.
Abanye bethu bangalala ngaphambi kwela xesha lifike, kodwa oko akuyikuthintela uvuko lwethu.
Because it gives the privilege of coming before those are changed.
Ngokuba kunika inyweba yokuza ngaphambi kwabo baguqulelwe.
Trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain.
Ixilongo likaThixo liyakuhlokoma, abafele kuKristu baya kuvuka kuqala, kuze emva koko abo basaphilayo nabaseleyo.
Do you notice the order of the resurrection?
Ingaba uqaphele ulungelelwano lovuko?
Shall be caught up together with them. We meet each other before we meet him.
Baya kuxhwilelwa phezulu kunye nabo. Sihlangana omnye nomnye ngaphambi kokuba sihlangane naye.
They caught up together to meet them, with them, to meet the Lord in the air.
Siqhwilwelwe phezulu sonke ukuya kuhlangana nabo, kunye nabo ukuya kuhlangana nenkosi esibhakabhakeni.
See, he's God. And then when he wants to be worshipped, that's what his very nature is to be worshipped because he's God.
Yabona, yena nguThixo. Kwaye xa yena efuna ukunqulwa, yiloo nto kanye eyona mvelo yakhe iyiyo kukunqulwa ngokuba yena nguThixo.
And he knows if we were there, be looking out of the corner of your eyes, see if the other one's there.
Kwaye yena uyazi ukuba sasiphaya sijonge kwikona yeliso ukubona ukuba omnye ongomnye uphaya.
But, and then it wouldn't be the complete way of free worship.
Kodwa kwaye emva koko ayisayi kuba indlela egqibeleleyo yonqulo olukhululekileyo.
When we stand there and we know we've met each other first and greeted each other and then stand by him who calls it all and sing the songs of redemption.
Xa simile phaya kwaye siyayazi siye sahlangana omnye nomnye kuqala kwaye sabulisana omnye nomnye. Kwaye emva koko siya kuma ngakuye obangela konke size sicule iingoma zentlangulo.
Brother Jack has many times made the statement when angels will circle the earth with bowed heads not know what we're talking about.
Njengoko umzalwane uJack athe ngamatyeli amaninzi wenza intetho xa iingelosi ziya kungqonga umhlaba kunye neentloko ziqutyudiwe zingazi oko sithetha ngako.
Because they never been redeemed, but we had to be redeemed.
Yabon, kokuba azange zahlangulwe, kodwa kwafanele sihlangulwe.
And how we crown him the King of Kings and Lord of Lords.
Kwaye indlela esiya kumthwesa ngayo ukumkani wokumkani nenkosi yenkosi.
I don't know what to say. I didn't think about saying anything. I just come up here, I guess it's testimony time, just to give a testimony.
Andazi ema ndikutsho, bendingacinganga ngakutsho kwanto, ndinyukile nje ndeza up, yaqikelela, lixesha lobungqini, nje ukunikeza ubungqini.
And so tonight, the Lord willing, I think I've looked at the little schedule and for the services.
Kwaye ke ngobu busuku, inkosi ithandile, ndiyacinga, ndijonga kudweliso oluncinci, kwaye ndi.
I think I'm to bring my message tonight on the Easter, or pardon me, Thanksgiving message tonight.
Kwaye ndiyacinga kufanele ndizise umyalezo wam ngobu busuku kwipasika okanye ndixolele umyalezo wombulelo ngobu busuku.
And then we want to take then the, perhaps the rest of the week, if the Lord willing, and praying for the sick.
Kwaye emva koko, ndifuna ukuthabatha ngoko, mhlawumbi iveki yonke ukuba inkosi ithandile, ukuthandazela abagulayo.
We want to gather out after this little jubilee of thanksgiving.
Sifuna nihlangane emva kwalo mbhiyozo wombulelo.
Which is a memorial of a great meeting that was held here one time at Shreveport a few, about 3 years ago when you had this revelation of coming in and the Lord did bless so mightily here in that meeting.
Wona osisikhumbuzo somhlangano omkhulu owakhe wabanjelwa apha ngelinye ixesha eShreveport ezimbalwa malunga neminyaka emithathu eyagqithayo xa naba nesi sityhilelo sokuza yaza inkosi yasikelela ngamandla amakhulu apha kuloo mhlangano.
And I trust that the Lord will continue and may there be souls saved here until the last names on the book. God's great recording station on high.
Kwaye ndiyathemba ukuba inkosi iyakuqhubeka. Kwaye kungabakho imiphefumlo apha esindiswayo. Lide igama lokugqibela libe sencwadini kwesikhululo esikhulu soshicilelo lukaThixo senyangweni.
Those who have accepted Christ as Savior, been filled with His Spirit.
Abo bamkele uKristu njengomsindisi. Bazaliswa ngumoya wakhe.
Now, let's just bow our heads a moment. I'm thinking of a scripture here.
Ngoku, masithobiseni nje iintloko zethu umzuzu. Ndicinga ngesibhalo apha.
Lord Jesus, we are most grateful people this morning, but yet we just limited with expression.
Nkosi uYesu, singabantu abanombulelo kakhulu ngalentsasa. Kodwa noko asinasakhono saneleyo ekuzivakaliseni.
If our hearts could give away to what we want to, we don't know how we would behave ourselves.
Ukuba iintliziyo zethu zinokunikeza indlela koko thina oko sifuna kona, asiyazi indlela ebesinokuziphatha ngayo.
And there are no wonder you said there will not be room enough to contain the blessing that God would pour out upon us.
Kwaye phaya kuyamangalisa uthe akusayi kubakho gumbi laneleyo ukuqulatha intsikelelo ayakuthi uThixo ayithulule phezu kwethu.
And we're grateful for this. And we just pray, Lord, as we bow our heads in adoration of you, that you will receive our thanksgiving.
Kwaye sinombulelo ngoku. Kwaye siyathandaza nje Nkosi njengoko sithobisa iintloko zethu ekuhloneleni wena okokuba uyakwamkela umbulelo wethu.
There's so many things that we have to be thankful for and we could not express them, but we just say thanks be to God.
Kukho izinto ezininzi kakhulu esifanele ukuba nombulelo ngazo kwaye asinakuzivakalisa zona kodwa siyatho nje makubulelwe kuThixo.
Above all things that we're thankful for is that great gift of God to the world when God gave His Son to make a way for our redemption.
Kwaye ngaphezu kwezinto zonke esinombulelo ngazo, sesasipho sikhulu sikaThixo ehlabathini xana uThixo wanikela ngonyana wakhe ukwenzela indlela yenhlangulo yethu.
We're so grateful for that. And we embrace that.
Sinombulelo kakhulu ngako oko. Kwaye siyakwanga okuya.
And have since, Lord, I can remember since a little boy, that's what I've lived for.
Kwaye kusukela Nkosi, ndingakhumbula kusukela ndiyinkwenkwe encinci, oko koko endaphilela kona.
Now as I'm getting old, know that the sun will just set a not many more times till I'll be summoned. And what I've lived for, I'll go to enjoy.
Kwaye ngoku, njengoko ndisaluphala, ndisazi ukuba ilanga liya kutshona nje, hayi amatyeli amaninzi, de ndiyakubizwa. Kwaye oko ndikuphileleyo, ndiya kuya kukonwabela.
No, Lord, that there's many fellow citizens of the same kingdom that waits likewise this morning for that time to come.
Ndiyazi, Nkosi, ukuba kukho abafo abaninzi bakuthi bobukumkani obukwakunye, nabo abalindeleyo ngalentsasa okokuba oko kufike.
For that which we have taken the journey for, to serve him and to try to direct our fellow man to a life eternal, that great hour is soon approaching.
Kuba, oko esithe sathabatha uhambo lwako, ukumkhonza yena nokuzama ukuqhubela abantu bakuthi kubomi nabana phakade, la yure inkulu iyasondela kwamsinya.
We can just somehow feel it down in us that it's near than maybe we are able to think.
Thina ngandlela ithile siyayiva ngokuvakalelwa ezantsi kuthi okuba yona isondele kakhulu kunokuba mhlawumbi sinako ukucinga.
And we pray that you'll bless us now and continue with thy blessings that thou has been given us this morning.
Kwaye siyathandaza ukuba uya kusisikelela ngoku kwaye uqhubeke ngeentsikelelo zakho obe wena usinika ngalentsasa.
And now as we read a portion of thy word or a verse or two, we pray that the great Holy Spirit will take these verses in a testimony to his honor. In Jesus' name we pray, amen.
Kwaye ngoku, njengoko sifunda indawana yelizwi lakho, okanye umqolo, okanye emibini, siyathandaza okukuba umoya omkhulu oyingcwele, uya kuthabathela le miqolo nobungqina kuzuko lwakhe. Egameni lika Yesu, siyathandaza. Amen.
I thought of a place here, I believe it's found in Corinthians, 2 Corinthians 9, the 14th verse and 15.
Ndiye ndacinga ngendawo apha, ndiyakholwa ifumaneka kwabaseKorinte besibini, isithoba umqolo weshumi nesine noweshumi nesihlanu.
By their prayers for you, which long after you for exceeding grace of God in you.
Ngemithandazo yabo ngani, benilangazelela, oluncamisileyo ubabalo lukaThixo kuni.
Thanks be to God for his unspeakable gift.
Makubulelwe ke kuThixo ngenxa yesipho sakhe esingenambaliso.
Paul here speaking of the grace of God that's in you, the unspeakable gift of the Holy Spirit that dwells among the people.
UPaulus apha etheta ngenceba kaThixo ekuni, isipho esingathethekiyo somoya oyingcwele ohleli ebantwini.
He was thanking God for what? That they had the Holy Spirit had come upon these people, the unspeakable gift of God. So rich and pure.
Wayebulela uThixo ngoko babenako umoya oyingcwele weyeze phezu kwaba bantu. Isipho esingathethekiyo sikaThixo sityebe kakhulu kwaye sinyulu.
Now, I don't have nothing in my mind exactly, so I thought I'd just kind of give a little testimony of my experience with Christ in the last few days. It's been most glorious.
Ngoku, andinayo kwanto engqondweni yam ngokuchanekileyo. Ke, ndicinge ngahlobo luthile, ndiyakunikeza ubungqina obuncinci bamava am noKristu kwiintsuku ezimbalwa zokugqibela. Ibe iye nozuko kakhulu.
All my life, you know, if you've heard me, many of you, and I thought I'd say this for some of the tabernacle people that's sitting here.
Bonke ubomi bam enaziyo ngabo nindivile abaninzi benu kwaye bendicinga ndiyakukutsho oku ngabanye babantu bomnquba abahleli apha.
At my congregation of the tabernacle is made up from about three nations of a morning when we speak: Mexico, Canada, United States.
Kwi ibandla lam emnqubeni lenziwe zizizwe ezintathu ngentsasa xa sithetha iMexico, iCanada, iUnited States.
Governor every year. The other day, there was 28 different states for one little Sunday school service. 28 different states represented.
Phantse bonke kufutshane apha ngenye imini kwakukho amashumi amabini anesibhozo ezizwe ezahlukeneyo kwencinci inkonzo yesikolo secawe yabona amashumi amabini anesibhozo ezahlukeneyo izizwe zimelwe.
I want to say this to the glory of God.
Ndifuna ukukutsho oku eluzukweni lukaThixo.
And traveling, I think that through prayer and supplications, being an outcast as we were, rejected by the church world as so-called today.
Ekuhambeni ndicinga ukuba ngomthandazo nezibongozo ekubeni ngabalahlwa ngaphandle njengoko sinjalo saliwe libandla lehlabathi elibizwa njalo namhlanje.
That tabernacle has grown into the mightiest headquarters of God's grace of any place in the world.
Lamnquba ukhulile waba yeyona inamandla intlokodolophu yenceba kaThixo yayo nayiphi indawo endiyaziyo ehlabathini.
I have never seen such as the Lord doing there. It's unspeakable how what he's doing there. Just in humility, just the people coming in from everywhere.
Andizange ndabona enjalo yenkosi eyenza phaya yona nje yengathethekiyo indlela oko akwenzayo phaya nje kwintobeko nje abantu bengena ukusuka ndaweni zonke.
And we're grateful for that little station where some of the people around the country gather in to enjoy the grace and spread grace to the others.
Kwaye sinombulelo ngesasikhululo sincinci apho abanye babantu kwisizwe bahlanganayo ukwenzela ukonwabela ubabalo kunye nokwandisa ubabalo kwabanye.
Now, all my life it seemed I wanted to go west, and many of you have read the stories and hear the tapes. The tape ministry is a worldwide thing everywhere.
Ngoku bonke ubomi bam kukhangeleka ngathi ndafuna ukuya entshona kwaye abaninzi benu bawafundile amabali bazabeva iiteyipu. Ulungiselelo lweeteyipu liyinto yehlabathi lonke ndaweni yonke.
I think it's one way God has got scattered in the message back into the heathen lands, back in where it has to be translated.
Ndicinga yindlela enye kaThixo anayo ukusasaza umyalezo emva kwimihlaba yabahedeni, emva apho ifanele itolikwe khona.
In Germany and so forth, they got tapes that go to their congregations of hundreds and hundreds of people.
Kwaye eJamani nanjalo njalo baneeteyipu eziya kumabandla abo yamakhulu ngamakhulu abantu.
Put little things in their ears and run onto a tape.
Baze bafake izinto ezincinci ezindlebeni zabo bayifake kwiteyipu.
And just as I'm speaking, the minister stands there making the same expressions in the other languages and bring it out before hundreds.
Kwaye nje ndiyathetha, umlungiseleli uyema phaya esenza imvakaliso ekwanye kwaye ngezinye iilwimi aze ayizise phambi kwamakhulu.
And hundreds are being saved and healed just through the tapes going out across the world.
Kwaye amakhulu ayasindiswa kwaye aphiliswe ngazo nje ezi teyipu ziya kwihlabathi lonke.
All in English, but being translated in many, many different languages and tribes around the world.
Zonke kwisiNgesi kodwa ekubeni zitolikiwe ngezininzi ezininzi iilwimi ezahlukeneyo kwiintlanga kwihlabathi lonke.
We hear from them back through the mail.
Siyeva kubo emva kwembalelwano.
And I'm saying this, it's going to be a personal testimony to the glory of God.
Kwaye ngoku ndiyakutsho oku iza kuba bubungqina obubo bam ukwenzela uzuko lukaThixo.
That it might be that you understand in the coming nights of what I want to say, if the Lord willing, you'll understand.
Oko kuba kunokwenzeka ukuba niqonde kubusuku obuzayo. Oko ndifuna ukukutsho ukuba inkosi ithandile niya kukuqonda.
Like I'm trying to say last night, the world coming to a place that's falling apart politically, socially, economically.
Njengoko bendizama ukutsho kubusuku obugqithileyo ihlabathi lifika kwindawo eliphasalakayo ngokwezopolitiko, ezokuhlala, ezomnotho.
You say economics, more money, yes, but where's it coming from? We're borrowed on taxes that will be paid 40 years from today.
Uthi, ezomnotho, imali eninzi, ewe, kodwa isukaphi, sibolekwa kwirhafu eya kuhlawulwa kumashumi amane eminyaka kusukela namhlanje.
She's broke, she's bankrupt, the nation, not this nation but all of them.
Luhlwempuzekile, alinamali. Isizwe, hayi esi sizwe, kodwa zonke zazo.
And there's no way ever getting it back.
Kwaye akukho ndlela nakanye yakuyibuyisela emva.
And it's a trap set exactly to swing this nation into something. All of you are wise on that.
Kwaye ngumgibe obekwe ngqo ukujuzisa esi sizwe kwinto ethile. Kwaye nonke kuni nilumkile koko.
Well, who's got the wealth of the world? Who holds it?
Kuhle, kubani onobutyebi beli hlabathi, kubani obuphetheyo.
Sure it does, Rome holds it.
Ngokuqinisekileyo injalo, iRoma ibuphethe.
And whenever we do, when we get broke, instead of these big merchants, tobacco, whiskey and so forth like, have to get the money.
Kwaye, nanini na sisenza, xa sihlupheka, endaweni zaba barhwebi bakhulu, icuba, irhanqa, nanjalo njalo, nje, kufuneka sifumane imali.
What will they have to do? Either change the currency or borrow the money.
Into ekufuneka siyenze, mhlawumbi siguqule uhlobo lwemali okanye siboleke imali.
And what they do is the birthright sold right back exactly. This is perfect, just what the scripture says about it.
Kwaye, xa bekwenza, bubuzibulo buthengiswa kanye emva, ngqo, njengokugqibeleleyo, kwaye nje oko isibhalo sikutshoyo malunga nayo.
I'd like to get a place sometime, Lord willing, when a temp comes on the scene, and I believe that's soon now.
Ndingathanda ukufumana indawo ngaxesha lithile inkosi ithandile xa intente ifika ekubonakaleni kwaye ndiyakholwa ukuba kwamsinya ngoku.
I'm going worldwide. I got a worldwide meetings coming now.
Kwamsinya ndiyakwilizwe ngokubanzi. Ndinemihlangano yelizwe ngokubanzi ezayo ngoku.
And I like to get a place where I can sit down for about 6 weeks and just take those things and go through them, you see, back and forth through the scripture.
Kwaye ndiyathanda ukufumana indawo apho ndinokuhlala phansi kangangamalunga neveki ezintandathu. Kwaye nje ndithabathe ezi zinto ndiziphengulule, niyabona, emva naphambili ngesibhalo.
And it's astounding to see the hour that we're living in. It frightens me. It frightens me.
Kwaye iyamangalisa ukubona iyure esiphila kuyo. Iyandoyikisa. Iyandoyikisa.
Not because in my heart the joy bells are ringing knowing that the coming of the Lord is so close at hand.
Hayi ngokuba entliziyweni yam iintsimbi ezikhalayo zovuyo ziyakhala ekwazini ukuba ukuza kwenkosi kusondele kakhulu.
But what frightens me is to know that so many is unprepared for the hour that we're facing. That's the bad part.
Kodwa okundoyikisayo kukwazi ukuba abaninzi kakhulu abayilungelanga iyure esijongene nayo. Leyo yindawo embi.
How many of you ever heard the story about the squirrels up at that time? They all, of course, I guess everywhere.
Bangaphi abakhe beva ibali malunga nomatse phezulu phaya ngela xesha. Abaninzi, oh, kakade, yaqikele ndaweni yonke.
A little something like that happened the other day, and I was, you've heard the story about the mountains coming down when the Lord wrote those things on the mountains the other day.
Into encinci enjeya ngaleya yenzeka ngenye imini, kwaye mna nda nilivile ibali malunga neentaba ukwehla, xa inkosi yabhala ezo zinto entabeni ngenye imini.
My life, I'm not a preacher, anybody knows that. I'm not a preacher.
Obam ubomi bam andingumshumayeli wonke ubani uyakwazi oko andingumshumayeli.
It's made up in a spiritual form of watching things and seeing things move and forewarning people of things that's coming to pass.
Kodwa kwenziwe kwi imoyo komoya kokubukela izinto nokubona izinto zishukuma nokulumkisa abantu kwantlandlolo ngezinto eziza kwenzeka.
And it's just, that's my makeup. I can't help that no more than you can help your makeup.
Kwaye nje iyi olo luhlobo endenziwe ngalo andinakunceda okuya hayi ngaphezulu kunokuba unokunceda indlela owenziwe ngayo.
But God has put us each one in the body to do certain things. And I watch every little move, every objective, every motive, because everything is governed by spirit.
Kodwa uThixo usibeke ngamnye kuthi emzimbeni ukuba senze izinto ezithile kwaye ndiye ndabukela nayiphi encinci intshukumo yonke injongo wonke umnqweno kuba yonke into ilawulwa ngumoya.
This church is put here for a purpose. There's a spirit behind this church. Certainly.
Eli bandla labekwa apha ngesizathu kukho umoya emva kweli bandla ngokuqinisekileyo.
Spirit behind your home, behind every building, behind everything. There's a spirit, motive and objective.
Umoya emva kwekhaya lakho, emva kwaso sonke isakhiwo, emva kwayo yonke into phaya ngumoya, ngumnqweno, ngenjongo.
This church comes here to greatly exalt some human system or something, then its motives is not right.
Ibandla liza apha ukuza kuphakamisa kakhulu inkqubo yomntu okanye into ethile, ngoko umnqweno walo awulunganga.
But if it's put here to try to achieve something for the kingdom of God, then the motive and objective both is right. The motive is directed that way.
Kodwa ukuba ibekwa apha ukuzama ukuzuza into ukwenzela ubukumkani bukaThixo, ngoko umnqweno nenjongo zombini zilungile ukuba umnqweno usiwa kulandlela.
Now, I've been thinking since the ministry and the first, second and third phase of the ministry.
Ngoku bendicinga kusukela ulungiselelo kwaye esokuqala esesibini nesesithathu isigaba solungiselelo.
When I first come to Shreveport, I told you people that the Lord, you lay your hands up like upon my hand and it would signify the same.
Xa ndaqala ukuza eShreveport, ndanixelela nina bantu ukuba inkosi niyakubeka izandla zenu phezulu ngokufana phezulu kwesamo kwaye iya kubonakalisa into ekwanye.
And the Holy Spirit never failed one time but what I told you exactly what was wrong with you.
Kwaye umoya oyingcwele zange wasilela nanye into kodwa oko wanichazela ngqo oko kwakungalunganga ngani.
I told you then that he told me that day that there would be a time that when you know the very secret of the heart, not knowing that the word says that will be.
Ndanixelela ngoko oko, wandixelela ngalaa mini okokuba kuya kubakho ixesha lokuba xa usazi ezona mfihlo zentliziyo, ekungazini okokuba ilizwi lithi oko kuya kuba njalo.
I didn't know that.
Ndandingakwazi oko.
But the word does say that the word of God is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hebrews, the fourth chapter.
Kodwa ilizwi liyatsho ukuba ilizwi likaThixo ngumcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo, amaHebhere isahluko sesine.
Now, that word, you see, you must never leave that word.
Ngoku elalizwi niyabona ungaze ulishiye elalizwi.
You stay exactly with that word the way it's written.
Kufuneka uhlale ngqo kunye nelalizwi indlela elibhalwe ngalo.
Don't put no private interpretation to it. Just say it just the way it's written.
Sukufaka toliko lokuzenzela kulo litsho nje ngendlela elibhalwe ngayo.
That is God's word and that is God.
Elo lilizwi likaThixo kwaye lowo nguThixo.
God and his word is the same. Just the same.
UThixo nelizwi lakhe into enye, nje into enye.
As I said last night, there's a portion of word laid for every age.
Kwaye njengoko ndichilo phezulu, kukho ingcenye yelizwi laso ngasinye isigaba.
And there's some anointing comes down that projects that portion of word for that age.
Kwaye kukho intambiso ethile eyehlayo ebonakalisa la ngcenye yelizwi lesasigaba.
And you see where we're at today. You read what we're supposed to be doing and you'll know how far we are.
Kwaye Uyabona apho sikhoyo namhlanje. Funda oko sifanele sibe siyakwenza. Emva koko, uyakukwazi sikude kangakanani.
I only see one thing left, the coming of the Lord Jesus. At any time, a rapture for the church, and we're to meet him in the air.
Ndibona into enye kuphela eseleyo, ukufika kwenkosi uYesu, nangaliphi ixesha, uxhwilo lwebandla, kwaye kufanele sihlangane naye esibhakabhakeni.
Now, these things has got to come to pass in this day, just as he promised they would do it.
Ngoku, ezi zinto kufanele zenzeke kulomhla njengoko yena wathembisayo ukuba uya kuyenza.
And now, about 5 years ago, after that had served its time,
kwaye ngoku malunga neminyaka emihlanu eyagqithayo emva koko iyenzile indawo yayo,
each one of those phases had served its time, and he gave visions, and many of you tape listeners and so forth know that there was coming one more phase, and he simply drawed that out so perfectly.
Ngasinye sezo zigaba zilikhonzile ixesha lazo, kwaye yena unikeza imibono, kwaye abaninzi benu baphulaphuli bedeyibhu kunye nanjalo njalo. Niyazi ukuba kwakuza kuza esinye futhi isigaba, kwaye yena wakuzoba lula oko ngokugqibelele kakhulu.
There's man sitting right here now I'm looking at, right there, and seen it take place as perfect as I ever seen in my life.
Kukho amadoda ahleli kanye apha ngoku endijonge kuwo aye phaya kanye, kwaye ayibona isenzeka nje ngokugqibeleleyo njengoko ndakhe ndayibona ebomini bam.
And even took pictures of it, of what the Lord God said would take place.
Kwaye ade athabatha nokuthabatha imifanekiso yayo yoko inkosi uThixo yathi kuya kwenzeka.
He went right there, and there it was, just exactly like he said.
Kwaye saya kanye phaya, kwaye nantso yayilapho kanye ngqo ngohlobo ayitshiloyo.
Just about like the March 17th, a March issue of the Life magazine.
Nje malunga njengomatshi ishumi elinesixhenxe, umba kamatshi kalindixesha uLife.
You've seen that circle of light in the skies, 30 miles high, 27 miles across.
Niyasibona esasanga sokukhanya esibhakabhakeni, amashumi amathathu emayile ukunyuka, amashumi amabini anesixhenxe emayile ukunqumleza.
Well, moisture is only about 9 miles high, and they can't even make up what it was.
Kutheni ukufuma kumalunga nesithoba ukuphakama, kwaye abanakho kwaphela ukuqiqa ukuba yayiyintoni.
And right standing beneath that, a man is sitting right present now, was right standing there by me.
Kwaye kumile kanye phansi kokuya indoda ehleli khona ngoku kanye yayimile kanye ecaleni kwami.
When 7 angels come down from God visibly standing right there and told me about the end time and these revelations and things of the book of Revelations, the 7 seals.
Xa iingelosi ezisixhenxe zehlayo zeza zisuka kuThixo ngokubonakalayo kanye phaya, zaza zandixelela malunga nesiphelo sexesha, kwaye ezi zityhilelo nezinto zencwadi yesityhilelo amatywina asixhenxe.
Said, return home, and one by one will bring the message. That's right.
Kwaye zathi, buyela ekhaya, nganye nganye iyakuzisa umyalezo, oko kunjalo.
And it went right up and began to turn white as it went up, on up, and a blast that shook the mountains to rock size of a bucket fell out of the mountains like that.
Kwaye yenyuka yazi yaqalisa ukujika ibe mhlophe njengoko inyuka ukunyuka kunye nogqaphu kodubulo olwangcangcazelisa iintaba de amatye umlinganiselo lwe ibhakethi lawa ukusuka ezintabeni ngolwa hlobo.
And nothing was around.
Kwaye kwakungekho nto kufutshane.
Even the newspaper said they checked to see if there's a sound breaker, a plane or something. There was nothing, no planes up or nothing.
Nkqu nephephandaba lathi lahlola ukuze libone ukuba ingaba kwakukho ingxolo yesandi okanye inqwelomoya okanye into ethile. Kwakungekho nto, kungekho nqwelomoya phezulu, kungekho nto.
Besides, a plane breaker cannot do that.
Ngaphandle koko, isandi senqolo moya asina kwenza lanto.
And then it was foretold it'd be that way 6 months before it happened. 6 months, and there it was.
Kwaze emva koko yachazwa kwantlandlolo iyakuba ngalandle inyanga ezintandathu phambi kokuba yenzeke inyanga ezintandathu kwaye nantso yayilapho.
And the science searching it today right there in Tucson and different places, they can't understand what was that up there.
Kwaye inzululwazi iyiphanda namhlanje kanye phaya eTucson kunye nendawo ezahlukeneyo abanakho ukuqonda yayiyintoni phezulu phaya.
Now if you get the magazine and look, you even see the shapes of their wings is still in there. They're going up the seven angels.
Koko, ukuba uyakufumana ulindixesha uze ujonge, unganakho kwa ukubona ubume bempiko zazo zisekhona phaya njengoko zazinyukela phezulu, iingelosi ezisixhenxe.
And we know that these things are correct, friends.
Kwaye, siyazi ukuba ezi zinto zilungile, zihlobo.
Oh, if there ever was a time that the church ought to be in deep sincerity, it should be right now. Now.
Oh, ukuba kwakhe kwakhona ixesha ibandla kufuneka libe sekunyanisekeni okunzulu, kufanele kube kanye ngoku. Ngoku.
But just, it's done something to me and myself.
Kodwa nje, yenze into kum, kwisiqu sam.
For 5 years now, I've wondered what was wrong.
Malunga neminyaka emihlanu ngoku ndibe ndimangele yintoni engalunganga.
I felt in my heart like I was all crushed down with something and I couldn't make out what it was.
Ndiye ndavakalelwa entliziyweni yam ngokungathi ndandintlithekile kunye nento ethile kwaye ndandingenakho ukuyazi yayiyintoni.
During the time of this great crushing and so forth, I just plastered around across the country.
Ngexesha lokuntlitheka okukhulu kunye nanjalo njalo ndaye nje ndayabula ukujikeleza nokujikeleza ukunqumla isizwe.
The government had me under an investigation because when we have the meeting, somebody write a check to William Branham and I just sign it and hand it back.
Kwaye urhulumente wandifaka phantsi kophando ngokuba xa sinemihlangano umntu othile ubhala icheki William Branham, kwaye nje ndiyayityikitya ndize ndiyibuyisele.
And then we got a package of all of our meetings, and when they looked through there and found out that it went into the pay the campaign.
Kwaye emva koko safumana isixa yayo yonke imihlangano yethu, kwaye xa bajongayo ngako okuya baze bafumanisa ukuba iye ekuhlawuleleni umkhankaso.
Yet as I signed my name to it, I identified the check to myself, and they had me owe the government $300,000.
Kodwa njengoko ndandityikitye igama lam kuyo ndayazisela egameni lam icheck kwaye bafumana mna ndityala urhulumente $300,000 edola.
And they wouldn't let me leave, and I had to stay here and so forth for a great time to search through all of this.
Kwaye bebengayikundivumela ndihambe kwaye ndafanela ndihlale apha kunye nanjalo njalo ukwenzela ixesha elikhulu lokuphanda kuko konke oku.
Everything went, they said, yes, it went into the campaign, but the people made the check to you, and when you endorsed it, you identified yourself with the check, and you owe taxes on it.
Kwaye andinjalo, yonke into yaya, bathi ewe, iye kumkhankaso, kodwa abantu bayenzela kuwe icheck. Kwaye xa uyigunyazisa, uzibandakanyile wena kunye necheck, kwaye utyala irhafu kuyo.
If you never even held it a second in your hands, it's still yours because you endorsed it.
Ukuba wakhe wayibamba okomzuzwana esandleni sakho, iseyeyakho ukuba uyigunyazisile.
I don't know all the mechanics of this laws and things.
Bendingayazi, andibazi bonke ubuxhakaxhaka balo mthetho kunye nezinto.
I suppose to have a stamp to stamp it instead of sign it. When I sign it, it means it's mine.
Bendifanele ndibe nesigximfizo ukuze ndiyigximfize endaweni yokuyityikitya. Xa ndandiyityikityayo, ithetha ukuba yeyam.
And then they cut right into the package and find there it was placed right into the phone and spent out like that.
Kwaye emva koko, baqhaqha ipasile baze bafumanisa phaya yayifakwe kanye kwingxowa-mali yaza yasetyenziswa ngolwa hlobo.
I draw a salary from the church of $100 a week.
Nditsala umrholo ebandleni lam wedola ezilikhulu ngeveki.
There sits a trustee sitting right there that knows that's right.
Naku yakuhleli umthenjwa ehleli kanye phaya owaziyo ukuba oku yakulungile.
And that's all I get from that. And I, otherwise it goes right into the campaign.
Kwaye kuko konke endikufumanayo kokwakuyo. Kwaye ngenye indlela iya ngqo emkhankasweni.
Now, I felt like I was crushed for the last 4 or 5 years.
Ngoku ndiye ndaziva ngathi ndityunyuziwe kwiminyaka emine okanye emihlanu egqithileyo.
Well, I went up into Canada just recently on a little trip of going hunting.
Kuhle ndenyukela eCanada nje kungekudala kuhambo oluncinci lokuya kuzingela.
And what I did, the Lord helped me up there lead a whole tribe of Indians to the Lord Jesus.
Kwaye xa ndakwenzayo inkosi yandinceda phezulu phaya ukukhokelela uhlanga lonke lwamandiya kwinkosi uYesu.
And I had to go back when the creeks thaw up there and things to baptize the whole tribe in the name of the Lord Jesus.
Kwaye kufanele ndibuyele emva xa umlanjana ukhululeka phezulu phaya kunye nezinto ukubhaptiza uhlanga lonke egameni lenkosi uYesu.
Because the healing of an Indian woman dying in a heart attack that the priest wouldn't come to.
Ngenxa yempiliso yomfazi wendiya esifa luhlaselo lwentliziyo awathi umpristi akabinako ukuya kuye.
Way back in the jungles where I had ride for hours horseback.
Emva le emahlathini apho kwafuneka ndikhwele iiyure ihashe.
There are those sitting here now who was present when it happened.
Kukho abo abahleli apha ngoku ababekho xa yenzekayo.
And now, then coming down, I had to stop over in Colorado to visit some of my friends there, some ministers.
Kwaye ngoku, ngoko, ukwehla kwafuneka ndimise eColorado kuze ndityelele abanye babahlobo bam phaya, abanye abalungiseleli.
I'm a guide in Colorado and I was taking them on a hunting trip.
Ndingumkhokeli emahlathini eColorado kwaye ndandibasa kuhambo lokuzingela.
Two or three of those men, three, four, five of them are sitting right present now to know this.
Amabini okanye amathathu waloo madoda. Amathathu okanye amane, amahlanu awo ahleli apha kanye ekhona ngoku ukukwazi oku.
And it's been awful dry in Colorado this year as it has been across the nation.
Kwaye kube komile kakubi kakhulu eColorado ngalo nyaka njengoko kube kunjalo ukunqumleza isizwe.
And fires were going to be very bad, so they delayed the hunting season a while.
Kwaye imililo ibe kakhulu iza kuba mibi kakhulu ke balulibazisa ixesha lokuzingela okwethutyana.
While we were up there, there come forth an issue that there was coming a blizzard.
Kodwa ngelixa sasiphezulu phaya kwafika umbandela ukuba kwakuza kufika uqhithelo olunekhephu.
And it's dangerous to be in the mountains at that time because sometimes I've seen you couldn't even see your hand before you for hours after hours.
Kwaye kuyingozi ukuba sezintabeni ngela xesha kuba ngamanye amaxesha ndibonile ubungenakho nokubona isandla sakho phambi kwakho kangangeeyure emva kweeyure.
And 30 foot of snow dumped right out in one time. Just in a few hours right on top of you, you perish.
Kwaye iinyawo ezingamashumi amathathu ekhephu efumbile ngaxesha linye nje kwiiyure ezimbalwa kanye phezu kwakho uyatshabalala.
So I told my brethren that morning when we was leaving out, I said, now the blizzard.
Ke ndabaxelela abazalwane bam ngalaa ntsasa xa sasimka ndathi, ngoku uqhwithelo olunekhephu.
Practically 100 men or more have been back and behind us, and here come jeeps, trucks, and everything going right on out because they know what was going to happen.
Eneneni ikhulu lamadoda okanye ngaphezulu ayesemva kwethu kwaye naku kusiza imoto, ijipu, isigadla nayo yonke into iphuma ngokuba babesazi okwakuza kwenzeka.
No one left back but the cowhand himself back there, which he winters back there.
Kuzange kubekho umntu usalela ngasemva, kodwa umalusi weenkomo ngokwakhe emva phaya, nto leyo uchitha ubusika emva phaya.
And we were the only cup or only truck that stayed in.
Kwaye, sasikukuphela kwamaqabane, kuphela kwesigadla esasalayo.
And I asked the brother and they said, we'll go to state.
Ndaza ndababuza abazalwane, bathi siza kuhlala.
So then, all right, I said, now be ready.
Ke ngoko, kulungile, ndathi, ngokulungelani.
We went out and got a Methodist minister and I went and got some more bread and stuff so we could find it. It's about 30 miles in and back.
Saza saphuma safumana umlungiseleli wasewisile ndaze ndaya ndayokuthabatha esininzi isonka nezinto ke saba nokuyifumana yayimalunga namashumi amathathu emayile phakathi nangasemva.
So we come back, Brother John and them sitting here, they heard that and away they went. They got out at the time. So the blizzard struck.
Ke siyabuya umzalwane uJohn kunye nabo bahleli apha bakuva oko baza bemka baphuma ngela xesha lwaza uqhithelo olunekhephu lwantlitha.
But we was going to stay over and I was going to Tucson for a meeting and I called my wife and told her that if I didn't get there to let somebody else substitute in my place.
Kodwa sasiza kuhlala kwaye ndandiza kuya eTucson ukwenzela umhlangano ndase ndatsalela umfazi wam ndamxelela ukuba siye saba ukuba andifikanga phaya avumele omnye umntu ongomnye athabathe indawo yam.
And the next morning we started out.
Kwaye ngentsasa elandelayo saqalisa ukuphuma.
I said, now, if the first time is real cloudy, you hear the rainfall or anything, get back to that camp as quick as you can, because within 10, 15 minutes, you'll never see your way back again.
Ndathi, ngoku, itye lokuqala, kwakukho amafu, niva imvula isina okanye nantoni na, buyelane enkampini ngokukhawuleza kangangonokubani nako, kuba ngemizuzu elishumi, elinesihlanu, anisayi kuyibona indlela yenu ebuyela emva kwakhona.
And so I had the man placed out and went up over the top of the ridge, walking up, trying to run deer down on them.
Kwaye ke, ndenza amadoda, abekwe ngaphandle, daza ndenyukela, ngaphaya kweqolo, ndisenyuka, ndizama ukuqhubela ixhama kubo.
And a few days before that, shooting my rifle in down in Tucson, coming back up there, throwed it out a little bit to the right.
Kwaye, ndandineentsuku ezimbalwa ngaphambi koko, ndidubula umpu wam ezantsi eTucson, ndibuyela emva phaya, ndawugibisela kancinci ngasekunene.
I shot a big buck that I've been looking for many years.
Ndadubula imbabala enkulu, endabe ndikhangela yona iminyaka emininzi.
And it hit him too high, and he had died down there, and I couldn't find him. The weather was getting bad.
Kwaye, yayibetha phezulu kakhulu. Kwaye yayifele ezantsi phaya ndaza andabi nako ukuyifumana imoya ezulu yayisibambi.
I thought I'd run up, take a look.
Ndacinga ndiyakubaleka ndiye kujonga.
And when I got up on top of the mountain, I noticed the rain started to sleet falling and big drops of snow size of a silver dollar just plastering everywhere and the winds twisting.
Kwaye xa ndafikayo phezulu phaya entabeni ndaqaphela imvula. Ukhithiko lusiwa kunye namaqabaza amakhulu ekhephu umlinganiselo wedola esiliva nje esasazeka kuyo yonke indawo kunye nomoya uphinyela. Ndayazi wonke umntu wayebaleka ebuyela enkampini ngoko.
Well, I waited a few moments and I thought I'll never be able to find this deer at this time under this storm.
Kuhle ndalinda ithutya ndaze ndacinga andisokuze ndilifumane eli xhama ngeli xesha phantsi kwesi saqhwithi.
So on we went, started down the mountain, just could see about 10 feet in front of me.
Ke sahamba siqalisa ukwehla ngentaba nje ukuba nakho ukubona malunga neshumi leenyawo phambi kwam.
About 4 miles or more to get into the place.
Kwaye malunga ndandimalunga neemayile ezine okanye ngaphezulu ukuba ndifike endaweni.
Knowing I come down the mountain, knowing the country so well because of herding cattle there for years and years.
Ndisazi ndehla ukusuka entabeni ndilazi ilizwe kakuhle kuba ndalusa inkomo phaya iminyaka ngeminyaka.
coming down the mountain. I got about a half a mile from the saddle of where I was crossing like this across the range of where I was at, and there was
ukwehla ukusuka entabeni. Ndafumana malunga nesiqingatha semayile ukusuka emthwaleni. Yalapho ukunqumla ngolu hlobo. Kunqumla ifana apho ndandikhona kwaye nako.
I've been feeling that horrible burden.
Ndabe ndisiva lowa umbi kakhulu umthwalo.
I've cried, I've prayed, I've confessed. What can I do? What is it that I've done?
Ndalila, ndathandaza, ndahlambulula. Yintoni endinokuyenza? Yintoni leyo ndiyenzileyo?
Like you've done something real evil, like you'd hurt somebody. You know you ought to make it right.
Njengokungathi wenze into embi kakhulu. Njengokungathi uvisa umntu kabuhlungu kwaye usazi ukuba ufanele uyilungise.
What was I condemned about? I knew not.
Yayiyintoni endandisohlwayelwa malunga nayo ndandingazi.
I said, Lord, if you only reveal it to me, I'll make it right.
Ndathi, Nkosi, ukuba uyakuyityhila kum, ndiyakuyilungisa.
But what have I done to stand and preach and do all that I know to do?
Kodwa yintoni endiyenzileyo kuphela ukuma ndishumayele nokwenza konke oko bendikwazi ukuba ndikwenze.
And I've tried to live clean, clear, and just according to your words, but what have I done? And still that burden would not let up, year after year.
Kwaye ndizamile ukuphila cocekileyo, cacileyo, kwaye nje ngokwamazwi akho, kodwa yintoni endiyenzileyo, kwaye futhi laa mthwalo ubungayi kusuka, unyaka emva kwenyaka.
I thought about it on the mountain that morning, and I started down.
Ndacinga malunga nawo entabeni, ngalantsasa, ndaze ndaqalisa ukwehla.
The day before was my anniversary to my wife, and I were married 20 years before that, and I've never been home on an anniversary.
Usuku phambi kokuba ibe sisikhumbuzo sokutshata kwam naso umfazi wam kunye nam sasitshate amashumi amabini eminyaka ngaphambi kokuya kwaye andizange ndibe sekhaya ngesikhumbuzo somtshato wethu.
And I always go up to the mountain, a little place where there's some quaking ass.
Kwaye ndandisoloko ndisenyukela entabeni. Indawana encinci apho kukho isirhubuluzi esirhwetshezayo.
The first year we were married, I didn't have enough money to take a honeymoon or a little trip and then take a hunting trip too, so I took my wife on a hunting trip for the honeymoon.
Unyaka wokuqala sitshatile, ndandingenamali yaneleyo ukumsa kulonwabo labasandula ukutshata ukwenzela uhambo oluncinci kwaze emva koko ndithathe uhambo lokuya kuzingela ngokunjalo. Ke ndathabatha umfazi wam ndamsa kuhambo lokuya kuzingela ukwenzela ulonwabo labasandula kutshata.
So that looked like kind of getting it got both at the same time.
Ke oko kwakhangeleka uhlobo lokufumana lona ukufumana zombini ngaxesha linye.
And I remember a little fella, I'd pick her up and lift her over logs and things.
Kwaye ndakhumbula umfo omncinci ndamfunqula ndamqabelisa phezu kwezigodo kunye nezinto.
We got up to a little place and I took her picture and it's always kind of a fair.
Saza safika kwindawo encinci ndaza ndamfota kwaye isoloko iluhlobo lo uhlobo lokulungileyo.
I think of that and think of her black hair and how pretty she was and now gray and just a few years has done to her.
Ndicinga ngoku ya kwaye ndicinga ngeenwele zakhe ezimnyama nendlela awayemhle ngayo kwaye ngoku zingwevu kwaye nje iminyaka embalwa iyenzile kuye.
I thought, I believe I'll go up there, but it's too hard. Snow was too hard then.
Ndacinga, ndiyakholwa ndiyakunyukela phaya kodwa kunzima kakhulu. Ikhephu lalinzima kakhulu ngoko.
I know I had to get in because it broadcast a severe blizzard on the road.
Ndandisazi kufanele ndingene ngokuba babenze isaziso uqhwithelo olunekhephu endleleni.
They broadcast across the nation.
Babenzile isaziso kwisizwe sonke.
I don't know where Tom Simpson's sitting here this morning. Now coming down from Canada, he was told by radio not to even go through that country at all.
Andazi nokuba uTom Simpson uhleli apha ngalentsasa okanye hayi. ukwehla ukusuka eCanada wayexelelwa nguNomathotholo ukuba angahambi ngelizwe konke konke.
Everybody said, don't go through there, go that way, because a horrible blizzard is sweeping across.
Wonke umntu wathi ungahambi phaya, hamba ngenye indlela, kuba uqhwithelo olubi olunekhephu luyatshayela lunqumla.
And I started down the mountain thinking about that about 10 o'clock in the morning.
Ndaza ndaqalisa ukwehla ngentaba ndicinga malunga nayo namalunga nentsimbi yeshumi kusasa.
And all of a sudden, just as plain as you hear my voice, the voice says, stop and turn around and go back.
Kwaze ngesiquphe nje ngokucacileyo njengoko uliva ilizwi lam, izwi lathi, yima, uze ujike ubuyele emva.
Now, I couldn't tell this amongst people that's unbelievers. You only have to tell it to believers. And then, because unbelievers will never understand it.
Ngoku ndandingenako ukuchaza oku phakathi kwabantu abangakholwayo, ufanele uyichaze kumakholwa kwaye emva koko ngokuba oku abangakholwayo abasokuze bayiqonde.
You got to have a spiritual mind to understand spiritual things.
Ufanele ube nengqondo ekumoya ukuze uqonde izinto zikamoya.
The word is spiritual, it's interpreted spiritual, and it's God's word.
Ilizwi lingumoya. Likukutolikwa okungumoya kwaye lilizwi likaThixo.
And I stopped and I thought, if I go back up there, another half a mile back up, the storm raging like it is.
Ndaza ndema ndacinga ukuba ndibuyela emva phezulu phaya esinye isiqingatha semayile emva phezulu, isaqhwithi sivunguza njengokungathi si.
And David would have made me a sandwich, and it was. I think he's getting even with me for making his father one time.
Kwaye, uDavid Wood wandenzela isandwich. Kwaye, yayiyo, ndiyacinga wayephindisa kum ngokwenzela uyise enjalo ngelinye ixesha.
We didn't have nothing but some onions and honey and bread, and I put it all together. We made us a sandwich.
Sasingenanto, kuphela, amatswele athile, kunye nobusi, nesonka, kwaye, azidibanisa zonke senza isandwich.
And he could hardly eat his. I think he was trying to get even with me for that, so he put I don't know what all kind of why.
Kwaye wayengenakho ukuyitya eyakhe kwaye ndiyacinga wayezama ukuphindisa ku ngokokuya ke wabeka andiyazi hlobo luni lonke a.
And going up the mountain, the rain falling so fast, it got it wet, and it's just one big wash.
Kwaye ukuya entabeni imvula isina ngokukhawuleza kakhulu yaba manzi kwaye yaba sisinyamfu esikhulu. Ndacinga kulungile ndiyakutya okuya ndize ndilinde. Kwaye ngelixa ndandimile phaya ndacinga oko bekungeyonto ndiyaqikelela nje ibingumoya mhlawumbi ubhudla uphinyela phakathi kwemithi.
And I started to walk on, I just could not walk.
Ndaze ndaqalisa ukuhamba andabinakho nje ukuhamba.
And I thought, well, I believe I'll go back.
Ndacinga kuhle ndiyakholwa ndiyakubuyela emva.
And I heard it again, go back where you come from.
Ndaze ndayiva kwakhona buyela emva apho usuka khona.
It said that I started up the mountain, stopped.
Yakutsho oko ndaqalisa ukunyuka intaba ndema.
I thought maybe I was getting scared to go back to where was that because the winds were so terrific.
Ndaza ndacinga mhlawumbi ndandisoyika ukubuyela emva apho ndandikhona ngokuba umoya wawumbi kakhulu.
Sometimes God makes us do things that it seems very dangerous and out of line.
Kamanye amaxesha uThixo usenza senze izinto ezikhangeleka zingozi kakhulu kwaye ziphume emgceni.
How about Moses, that stick going down to take over Egypt?
Malunga naphi uMoses ekunye nalantonga esihla esiya kubhukuqa iYiputa?
Everything we find like that God asks the impossibles.
Kwaye yonke into siyifumana ngokolu hlobo okokuba uThixo ucela izinto ezingena kwenzeka.
See, so that he does the impossibles, that man will know that it isn't him, it's God that's doing it.
Yabona, ukuze yena enze ezingena kwenzeka. Okokuze umntu ayazi ukuba asinguye, nguThixo oyenzayo.
I went back up to the top of the mountain again, finding my way through the blowing, twisting trees.
Ndabuyela emva kumphezulu wentaba kwakhona, ndifumana indlela yam ekubhudleni imithi evikivekayo.
I sat down and took my gun and keep the scope and getting up like that.
Ndahlala phantsi ndaze ndathabatha umpu wam ndakhusela indawo yokujonga ekubeni phezulu ngolwahlobo.
Bear running that kind of time, and so I put my scope back under my shirt like this and sat down. And the moment I thought, what am I doing sitting here?
Ibere labalekela kwela hlobo lwexesha daze ke dabeka into yam yokujonga phansi kwehempe yam ngolu hlobo ndahlala phansi okwethutyana ndacinga yintoni endiyenzayo ndihleli apha.
But God works in mysterious ways, his wonders to perform. They're past finding out to the carnal mind and never catch a glimpse of it.
Kodwa uThixo usebenza ngendlela ezintsongothileyo, imimangaliso yakhe uyayenza. Iyagqitha ekufumanekeni kwingqiqo yenyama. Abasokuze bafumana nofifi lwayo.
And as I walked back up and sat down, sitting there thinking on God,
kwaye njengoko ndabuyela emva phezulu ndahlala phantsi ndihleli phaya ndicinga ngoThixo.
Wonder why I come back.
Andazi kutheni ndibuyele emva.
I thought, my time to get to bottom of the hill, that storm getting more terrific all the time, closing in. You couldn't see very far ahead of you.
Ndacinga, bethu, ixesha endifika ngalo emazantsi enduli, esasaqhwithi, siba sesoyikekayo kakhulu, lonke ixesha, sisondela. Bungena kubona kude phambi kwakho.
And now, if you don't have to believe this, but this is true.
Kwaye ngoku ukuba wena akudingeki ukuba ukholelwa oku kodwa oku inyaniso.
A voice spoke to me and said, I am the Lord God.
Izwi lathetha nam lathi ndiyinkosi uThixo.
I created the heavens and the earth. Nature obeys me.
Ndadala amazulu nomhlaba. Indalo iyandithobela mna.
And then I sit there a little bit, jerked off my hat.
Ndaza emva koko ndahlala phantsi thutya ndothula umnqwazi wam.
And that voice somewhere.
Laza elazwi ndaweni ithile.
I couldn't see it. Only thing I could hear it is around there in them trees somewhere. I thought, usually you see that light that all of you know about. Usually it's there, but I looked everywhere and I couldn't see the light.
Andibanga nakho ukulibona. Kuphela kwento ndibe nakho ukulifa. Lalilapho kuyo imithi ndaweni ithile ndacinga. Ngokwesiqhelo, ubona okwakukhanya enithi nonke nazi malunga nako. Ngokwesiqhelo, kuphaya kodwa ndakhangela ndaweni yonke kwaye andibanga nakho ukukubona ukukhanya.
I said, where are you, O God, my creator?
Dati, uphi na wena, O Thixo, mdali wam.
I looked around. I couldn't hear no more. Hear his voice. I waited a few minutes.
Ndabheka-bheka. Andibanga nakho ukuliva kwakhona, ukuva izwi lakhe. Ndalinda imizuzwana.
He said, I am the Lord God that had you to speak those squirrels into existence, and all of you know about that.
Wathi, ndiyinkosi uThixo. Endakwenza wathetha abo nomatse babakhona kwaye nonke niyayazi malunga nayo.
And so help me with this Bible before me on this Thanksgiving morning. If that isn't true, God may strike me dead at the platform now.
Kwaye ndincede kunye nale Bhayibhile phambi kwam kule ntsasa yombulelo. Ukuba oko akuyonyaniso, uThixo angandibetha ndife qongeni ngoku.
It's true, he's still just as much creator of God. A God that could provide a ram for Abraham can provide.
Yabona, inyaniso, usengumdali nje kangako. UThixo onokubonelela inkunzi yegusha uAbraham angabonelela.
He's still Jehovah Jireh. The Lord can provide.
useNguJehova Jireh, inkosi inako ukubonelela.
Where did Abraham get that ram?
Wayifumana phi uAbraham lankunzi yegusha?
Look, a 3 days journey from civilization up on top of the mountain where there's no water or nothing.
Kangela, uhambo lwentsuku ezintathu kusuka kwimpucuko ukunyukela kumphezulu wentaba apho kungekho manzi okanye kwanto.
And he had need of a ram, and there was a ram hooked in the wilderness by its horns.
Kwaye wayenesidingo senkunzi yegusha, kwaye nantso inkunzi yegusha ibambekile entlango.
Abraham had went around and picked up rock all around there to make this altar.
Waza Abraham waya wathabatha ilitye konke phaya ukwenza esi sibingelelo.
But God still remains Jehovah Jireh. The Lord will provide for himself.
Kodwa uThixo usahleli enguJehovah Jireh, inkosi iya kuzibonelela ngokwayo okuya.
Whatever he's promised, that he's able to do.
Nantoni yena ayithembisileyo, oko unakho ukuyenza.
That word in Matthew there, I mean Mark 11:22, if you say to this mountain.
Elo lela lizwi kuMateyu phaya ndiyacinga. UMarko ishumi elinanye amashumi abini nesibini. Ukuba nithi kule ntaba.
I never could understand that. You know the story about that. And so help me, that's true.
Andizange ndibe nako kukuqonda oko. Niyalazi ibali malunga nako, kwaye ke ndincede oko yinyaniso.
He said, I am the one that provided that, them squirrels.
Wathi, ndingulowo owabonelela ngoko abo nomatse.
He said now, when I listen again to see what he would say, nothing stopped, wind just howling going on.
Wacho, ngoku xa, ndaphula-phula kwakhona. Kuze ndibone oko aya kukutsho akwabi khonto iyeka umoya wangxola nje qhubeka.
I have to bite myself, because let me tell you something.
Kwafuneka ndizilume kuba mandinixelele into.
Real spiritual minds is one step from insanity. Did you know that?
Ingqondo yokomoya ngenene linyathelo elinye ukusuka ekuphambaneni. Ingaba benikwazi oko?
A scientific research will tell you that.
Uphando lobunzululwazi luya kunixelela oko.
Here you are down here slow and slumpy. Then you come up a little more spiritual. Then you're about like this.
Apha usezantsi apha ucotha kwaye urhuqeka. Uze emva koko unyukele kancinci kumoya. Emva koko uba malunga ngolu hlobo.
Then you go to like a dull axe and then to a hone razor.
Uze emva koko uye ube lizembe elibuthundu. Kuze emva koko ube sisitshetshe esililoliweyo.
Now either which side you fall on there.
Koko uyalazi icala uya kuwela kulo phaya.
If a man tries to lift himself up there, he's sure to go on the wrong side.
Ukuba umntu uzama ukuziphakamisela phezulu phaya. Ngokuqinisekileyo uya kuya kwicala elingalunganga.
If God lifts him up there, he's far above the average person. There's where visions and things break through. There's where the kingdom of God is.
Ukuba uThixo uyamphakamisa phaya, ukude kakhulu, ukuba ngaphezulu kunomntu wesiqhelo. Phaya kulapho imibono nezinto ziqhekekayo. Phaya kulapho ubukumkani bukaThixo bukhona.
Poets, prophets, and all were considered neurotics.
Imbongi. Abaprofeti kunye nabo bonke babebalelwa njengabaphambanayo.
Jesus himself was called a crazy man.
UYesu ngokwakhe wayebizwa indoda ephambeneyo.
Said, we know you're mad and got a devil. Mad means crazy.
Wathi, siyayazi wena uphambene kwaye unedemoni. Ukuphambana kuthetha impambano.
Look at all the poets and prophets through the ages have been considered that.
Jonga kuzo zonke imbongi nabaprofeti kwizigaba wayebalelwa ngokuba.
That extremely try. If you try to pull yourself up there, you're gone. You'll never make it.
Okuya kugqithisileyo ukuzama. Zama ukuba uzama ukuzitsalela phezulu phaya umki akusokuze uphumelele.
It takes a hand reaching down from glory to hold you on that edge there between the right and wrong things.
ithabatha isandla esihlayo sisuka eluzukweni ukuba sikubambe ekupheleni phaya phakathi kwento ezilungileyo nezingalunganga.
And standing on them ages is where you look across into Beulah land.
Kwaye ukuma kuzo iziphelo kulapho ujonga ngaphaya kumhlaba wobulungisa.
Then on that very hour it spoke again at that very same time sitting up there.
Emva koko kulaa yure kanye lathetha kwakhona kwela xesha kanye likwalinye hleli phezulu phaya.
He said, I am the one that stood on the ship that night and made the winds and the waves to cease.
Lathi ndingulowo owema emkhombeni ngoba busuku nowenza imimoya namaza ayeke.
Said, rise upon your feet and rebuke this storm, and it'll obey exactly what you say.
Wathi, yima ngeenyawo zakho, ukhalimele isaqhwithi, kwaye siya kuthobela kanye oko ukutshoyo.
That's been that third stage of the ministry coming. It's been moving up for years.
Oko, yabe isesi sigaba sesithathu solungiselelo oluzayo, ibe inyukela ngasentla iminyaka.
Look like he's something that keeps worried. I think, oh, don't. But that's exactly what he done.
Kwaye, kukhangeleka ngathi kukho into ethile eqhubeka inexhala ndiyacinga oh Musa kodwa oko koko kanye ngqo akwenzileyo.
And this is him again, it's just exactly his spirit again, just exactly.
Kwaye lona nguye kwakhona umoya wakhe ngqo kwakhona kanye ngqo.
But I've had so many carnal impersonations upon the other, it makes me scared to even think about it.
Kodwa ndibe nabalinganisa basenyameni abaninzi omnye phezu komnye iyandoyikisa kwanje ukucinga ngayo.
Because you had that, this assures the world is always the mixed multitude.
Kuba uyakuba nako okuya ngokuqinisekileyo njengehlabathi kusoloko kukho umxube wendibandiba.
That carnal impersonation has to follow.
Kwaye okwa kulinganisa kwasenyameni kufanele kuyilandela.
It did in his days, it did in Moses' days, it'll do it every day.
Yakwenza ngemihla yakhe, yakwenza ngemihla kaMoses, iyakwenza kuyo yonke imihla.
It'll do it in this day when the Holy Spirit's trying to do the work.
Iyakuyenza kulomhla xa umoya oyingcwele uzama ukwenza umsebenzi.
But still, if a person is spiritual, the carnal impersonation only magnifies the right one, the real article of God.
Kodwa futhi ukuba umntu ungokamoya, ulinganiso lwasenyameni lugqamisa nje into eyiyo oko esona sihlabo sikaThixo.
And standing there, at that time, I raised up and I said, Lord God, great creator of nature, I believe that that's you speaking.
Kwaye ukuma phaya ngela xesha, ndaphakama ndaze ndathi, Nkosi Thixo, mdali omkhulu wendalo. Ndiyakholwa ukuba nguwe othethayo.
Not one time have you ever showed me anything that was wrong.
Akukho nalinye ixesha owakhe wandibonisa nantoni na eyayingalunganga.
Not one time have you let me see anything but what come to pass.
Kwaye akukho nalinye ixesha wakhe wena wandenza ndatsho nantoni na kuphela oko kuya kwenzeka.
I said, therefore I say to this storm that's raging, go to your places. Go back, leave this alone.
That ngoko ke ndithi kwisaqhwithi esivunguzayo yiya kwindawo yakho buyela emva yiyeke le ndalo.
And I command that the sun will shine for the next 4 days so these men can get their trophies and I can help them get them and get out of these mountains.
Kwaye ndiyayiyalela ukuba ilanga liya kukhanya kwezi ntsuku zine zilandelayo de la madoda afumane iimbasa zawo kwaye ndingawanceda azifumane kwaye aphume kwezi ntaba.
And the Lord God who is my solemn judge this morning, that rain and things twisting within a moment's time, there wasn't a bit of it.
Kwaye inkosi uThixo onguyena mgwebi wam ngale ntsasa lamvula nezinto zaphinyela ngesiquphe sexesha kwakungekho nantwana yayo.
I looked and there's a wind come from the other way across the top of the mountain and lifted up those clouds like that.
ndajonga kwaye kwakukho umoya usuka kwenye indlela ukunqumla umphezulu wentaba waza wawaphakamisela phezulu loo mafu ngolwahlobo.
Within just a matter of a few minutes, the sun was broke up right through the top and shining right down just as pretty as it could be.
Nje kwimizuzwana embalwa, ilanga laphuma kumphezulu kwaye lakhanyisela ezantsi nje kakuhle kangangoko lalinokuba nako.
Just the same way it did in Germany. You remember the story in Germany?
Nje into ekwanye eyayenzayo eGermany. Niyalikhumbula ibali eGermany?
When them witches 1501 side took a scissor and cut a feather, pointed it back this way.
Xa amagqwirha ishumi elinesihlanu kwicala elinye lasika lathabatha isikere lasika usiba lolatha ngasemva ngale ndlela.
They stood there going through their enchantments and said they'd blow the tent away of 30,000 people, and Brother Argon Wright would stand there, and here come the storm and cloud coming right up.
Kwaye ema phaya esenza ukuphinganisa kwawo, kwaye esithi ayakubhudla intente imke yabantu abangamawaka alishumi alinesithathu, kwaye umzalwane Argon Wright wayemi phaya, kwaye nako kusiza isaqhwithi ilifu lisiza kanye phezulu.
Stood there by Brother Lauster, many of you know him, the American born German here, that's my interpreter there.
Ndema phaya ngakumzalwane uLauster, abaninzi benu bayamazi, umJamani ozalelwe eMelika apha engumtoliki wam phaya.
And he stood right there and said, don't interpret this.
Kwaye wema kanye phaya ndathi sukukutolika oku.
I said, Lord God, you give me a vision and sent me to Germany.
Kodwa ndathi, Nkosi Thixo, undinike umbono kwaye wandithumela eGermany.
These witches have brought up this storm. You're the God of creation. Let it be known that you're God.
La magqwirha azise esi saqhwithi, unguThixo wendalo, makwaziwe ukuba unguThixo.
No one but what could understand English, that wasn't a dozen there, that know what I was speaking about.
Akukho namnye kuphela ngosiqondayo isiNgesi, kwaye babekho baninzi phaya ababesazi endandithetha malunga nako.
Just then the tent raising up like this, the 30,000 people beneath it, jumping up and down like that, settle down and the clouds and thunders roared away.
Kanye ngoko intente yaphakama ngolu hlobo kunye nabantu abangamawaka angamashumi amathathu phantsi kwayo ixhumaxhuma ngolwa hlobo yazinza aze amafu neendudumo zagquma.
In less than 5 minutes the sun was shining right down through when about 15,000 Germans came to the Lord Jesus Christ.
Ngaphantsi kwemizuzu emihlanu ilanga lalikhanyisela kanye ezantsi oko xa malunga newaka elilishumi elinesihlanu lamaJamani leza kwinkosi uYesu Kristu.
He's still God. He's just as God as much as he ever was.
UsenguThixo. UsenguThixo nje kangangoku wayesoloko enguye.
Well, as I stood there on that hill,
njengoko ndandimile phaya kulanduli.
Coming out. About 4 days later, anyone here knows the truth. Not one cloud was in the sky from that hour for 4 days.
Kuphuma malunga neentsuku ezine kumva nabani phaya uyayazi inyaniso. Kwakungekho nalinye ilifu esibhakabhakeni kusukela kulaa yure iintsuku ezine.
I come down and go out, went by gasoline when we come out of the mountains.
Xa ndehlayo ndaza ndahamba ndemka ayokuthenga amafutha emoto xa sasiphuma entabeni.
I said, we've been pretty dry. I said, yes, it's been dry.
Ndathi, sibe somile kakuhle. Wathi, ewe, kube komile.
He said, we're looking for a storm the day come up, but we don't know, the thing stopped.
Ndathi, wathi, besijonge isaqhwithi ngenye imini. Sifike, kodwa asazi, into iye yayeka, yabona.
I went on down to the other side of Colorado, stopped to get some gas. Billy Paul, my son, back there, we were together.
Ndehla, ndaya kwelinye icala leColorado, ndamisa ukufumana amafutha emoto. UBilly Paul, unyana wam, emva phaya sasikunye.
I said, let's just see if this stopped down here.
Ndathi, masijonge ukuba iyekile apha.
I drove in, I said, good morning. So we start talking to the man, he said, good morning.
Ndaza, ndaqhuba, ndangena. Molweni kusasanje, saza saqalisa ukuthetha nendoda, yathi, molweni kusasanje.
And I said, sure a beautiful day. He said, yes, the old sun's coming out hot again. So she sure burned us up this summer.
Kwaye, ya, ndathi, ukuqinisekileyo, imini entle, yathi, ewe, ilanga elidala liyaphuma, lishushu kwakhona, yathi, ukuqinisekileyo, liyasitshisa ngalo elixesha lohlobo.
I said, well, that's all across the nation. He said, yeah, I understand.
Ndaze ndathi, ehe, ndathi, kulungile. Oko konke kunqumleze isizwe, yathi, ehe, ndiyaqonda.
Now, it's getting almost time for your storms.
Ndaze ndathi, kuya kuba phantselelo xesha lesaqhwithi senu.
He said, you know what? Said all the papers, radio, and everything else give the storm come of the day, and the clouds come, and the storm started, and all at once, we don't know what happened to it. It all went away.
Yathi, uyazi into, yathi, onke amaphepha, unomathotholo, nayo yonke into engenye, ithe isaqhwithi siyeza ngenye imini, aza amafu afika, saze isaqhwithi saqalisa, kwaye konke ngaxeshanye, asazi kwenzeke ntoni kuso, semka sonke.
He's still God, just as much God as he ever was.
Usenguthixo, nje kangangokuba uthixo wayesoloko enguye.
But how can a man say those things unless God tells him first to say it?
Kodwa ingathini indoda icho ezo zinto ngaphandleni uThixo ayixelele kuqala kuba icho.
See, not under impression, but you know what you're saying, then do it. But wait, don't try to say.
Yabona, hayi ukuba phansi kwempembelelo, kodwa uyakwazi oko ukuthoya, ngoko kwenze, kodwa linda. Sukuzama ukuthi.
Oh, that's why many people, I think, and gifts of God, wait to know it's God.
Oh, leyo indlela. Abantu abaninzi ndiyacinga. Kwaye izipho zikaThixo, linda ukuze wazi ukuba yiyo, wazi ukuba nguThixo.
See, wait till the voice comes and you hear it, know it, see it. Then you can say, it's thus saith the Lord.
Yabona, linda de izwi lize. Kwaye ulive lona, kwaye ulazi lona, ulibona lona, emva koko, unganakho ukuthi nguitsho inkosi.
If it isn't thus saith the Lord, then it's your impression. It's what somebody else thinks.
Ukuba asingo itsho inkosi, ngoko, impembelelo yakho, koko umntu othile ongomnye akucingayo.
People, say this for me.
Abantu bacela abantu, nditsholo oku.
Do this for me. How can you do it if you're honest with God until God first tells you?
Ndenzele oku, ungayenza njani, ukuba unyanisekile ngoThixo, ade uThixo akuxelele kuqala.
How can I tell you, thus said Jack Moore, and Jack Moore hasn't said nothing to me?
Ndingakuxelela njani, utsho uJack Moore, kwaye uJack Moore akathethanga nto kum, uyabona?
It's got to come first from God, not impressed. It's got to be God, and then it'll happen. For it is then, thus saith the Lord.
Kufuneka isuke kuThixo kuqala, hayi impembelelo. Kufanele ibe nguThixo, kwaye emva koko iyakwenzeka. Kuba ngoko, ingu itsho inkosi.
Now everybody won't have that.
Ngoko, wonke ubani, akasayi kuba nako okuya.
No, sir, it won't be that way. It never was that way.
Hayi mhlekazi, ayisayi kuba ngalandlela. Ayizange ibe ngalandlela.
It never will be that way. God deals with an individual.
Ayisokuze ibe ngalandlela. UThixo uqubisana nomuntu ngamnye.
He did in the days of Noah, he did in the days of Joshua, he did in the days of Moses.
Wayenza ngemihla kaNoah, wayenza ngemihla kaYoshua, wayenza ngemihla kaMoses.
He's never made a system, it's been an individual. Because two men ain't alike, no time. He never did do no more.
Wabe esoloko, akazange wenza inkqubo, ibe ingumntu omnye, kuba abantu ababini abafani, akukho xesha, yabona, kazange enze ngakumbi.
But everybody didn't have to be Moses, they didn't understand it, they just followed.
Kodwa, wonke ubani, akuzange kufuneke abe nguMoses. Babengayiqondi, balandela nje.
And the Holy Spirit, if a man is anointed of God, will direct you to follow the Holy Spirit in the Bible.
Kwaye, umoya oyingcwele, ukuba indoda ithanjisiwe nguThixo iya kukukhokelela ekulandeleni umoya oyingcwele kunye neBhayibhile.
For he is the one who does these things. Jesus Christ in the form of the Holy Ghost working in the people.
Kuba ngulowo owenza ezi zinto uYesu Kristu ekwimo kamoya oyingcwele esebenza ebantwini.
Standing there, I started to walk back down. I stood there, I cried, I couldn't help it. To see what had happened right there in a moment.
Ndimile phaya, ndaqalisa ukubuyela emva ukwehla, ndema phaya ndalila. Andibanga nako ukuyinceda, ukubona oko kwenzekileyo kanye phaya ngesiquphe.
And the brethren up there, now how many was that? Is there somebody here?
Kwaye, abazalwana phezulu phaya, ngoku, babe bangaphi ababekho, ingaba ukhona othile apha?
I know Fred Sothman and Amateur was up there.
Ndiyamazi uFred Sothman kunye nabo balapha, babe phezulu phaya.
No, Fred was with me at the other place.
Hayi, uFred waye kunye nam kwenye indawo.
Is there any here now that was up there?
Ingaba ukhona othile apha ngoku owaye phezulu phaya?
Is Brother Banks Woods them in here yet?
Ingaba umzalwane uBanks Wood kunye nabo khona apha okwangoku?
Is there anybody here besides Billy Paul that was up there?
Ngaba ukho nabani na apha ngaphandle ko Billy Paul owaye phezulu phaya?
These boys had just left, yeah. And Brother Woods and Brother Taylor, I forget the other brother's name, 4 or 5 of them were standing there.
La makwengwe asandula kumka, ehe, kunye nomzalwane uWood, nomzalwane uTaylor, okanye dilibele igama lomnye umzalwane. Abane okanye abahlanu babo babemile phaya.
These brother here, Brother Martin, had just left the day before on the cow the storm coming.
Aba bazalwane apha, umzalwane uMartin, wayesandula kumka, wemka ngosuku olungaphambili ngenxa yesaqhwithi sisiza.
You all remember the storm, the broadcast, they said it was coming.
Niyakhumbula nonke isaqhwithi, usasazo, bathi lwalusiza.
Now, what's it? You met it.
Ngoku, uthini? Nahlangana nalo.
Then, and I noticed, standing there, I thought, well, I guess I'll go down the hill.
Emva koko, ngoku qwalasela, ndimile phaya, ndacinga, kuhle, ndiyaqikelela, ndiyakwehla ngenduli.
And I made a vow to God a few years ago, going out with a full gospel businessman, that I wouldn't shoot game for somebody else, unless it was an emergency. I just wouldn't do it.
Kwaye, ndenza isithembiso kuThixo. Iminyaka embalwa eyagqithayo ndiphume kunye nevangeli engcwele yamadoda angosomashishini ukuba andiyikudubula silwanyana ukwenzela omnye umntu ngaphandleni kokuba yimeko engxamisekileyo. Bendingayi nje kuyenza loo nto.
And Brother Jack Palmer, is he here? Brother Jack is from Georgia. He usually comes up here.
Kwaye, ehe, kumzane uJack Palmer, ingaba ulapha? Umzawane uJack wayesuka eGeorgia uqhele ukuza apha.
He was standing there and the night before he said, Brother Branham, get me a deer.
Wayemile phaya kwaye ubusuku ngaphambili wathi, Zalwane uBranham, ndifumanele ichama.
And I just shook because I know I'd vowed I wouldn't do that 4 or 5 years ago because that year I killed 19 head of elk alone.
Kwaye, bethu, ndanikina nje. Ngokuba ndiyazi ndenze isibhambathiso andiyikuyenza loo nto isine okanye isihlanu seminyaka eyagqithayo kuba ngalanyaka ndabulala ishumi elinesithoba lomhlambi we-elk zodwa.
Just for them businessmen to sit around talk their business, I'd have to go out and kill their game.
Nje ukwenzela wona madoda angoosomashishini aye ahlale ancokole ngeshishini lawo bekufanele ndihambe ndiye kubabulalela izilwanyana.
And it just didn't seem like putting in a murder case, but I wouldn't do it.
Kwaye oko akuzange kukhangeleke njengokundifaka kwigumbi lababulali kodwa andiyikuyenza.
I'll take him horse at, but I won't shoot it.
Ndiyakubasa apho ikhoyo kodwa andiyikuyidubula.
So I promised God I wouldn't do that.
Ke ndamthembisa uThixo andiyikuyenza laa nto.
So then I left the place going back, started down the hill. And a voice spoke to me, said, why not walk with me?
Ke ngoko, ndaba nayo, ndayishiya indawo, ndabuyela emva, ndaqalisa ukwehla ngenduli, Laza izwi lathetha nam laza lathi, "Kutheni ungahambi nam nje?"
I said, "Lord God, if that's you, I know that only the hand of God could part those clouds and do what you've done here."
Ndaza ndathi, "Nkosi Thixo, ukuba lowo nguwe, ndiyayazi ukuba kuphela kwesandla sikaThixo esinokususa loo mafu nokwenza oko ukwenzileyo apha."
The warm sun shining down, drying my shirt out, the steam coming up from it.
Laza ilanga elishushu lakhanyisela ezantsi, lisomisa ihempe yam, kwaye umphunga uphuma kuyo.
And I said, "Great cathedral, virgin forest, you know."
Laza ndathi, "Enkulu indlu yecawe, ihlathi elingekachukunyiswa, niyazi."
And I said, "I believe I'll walk up this way then, Lord, if you have no certain direction."
Laza ndathi, "Ndiyakholwa, ndiyakunyuka ngale ndlela, Nkosi, ukuba akunandlela iyethile."
I want to go up there and stand just in a few minutes for a little memorial to my wife of our first and only honeymoon, you know, that we ever had a chance to go, and I took her on a hunting trip.
Bendifuna ukuya phaya ndize ndime nje okwemizuzu embalwa ukwenzela isikhumbuzo esincinci umfazi wam yolwethu lokuqala nokuphela kwalo uhambo lwabasandula kutshata, niyazi, okokuba sakhe saba nethuba lokuhamba kwaye ndamsa kuhambo lokuzingela.
Here I am up here this year again hunting with these brethren and her down in Tucson trying to keep things going.
Kwaye naku ndilapha ngalo nyaka kwakhona ndizingela kunye naba bazalwane kwaye yena esezantsi eTucson ezama ukugcina izinto ziqhubeka.
And I started walking down through there, and I got to thinking.
Ndaza ndaqalisa ukuhamba ndisehla ngalaa ndawo, ndaza ndangena ekucingeni.
Now this is going to sound very funny, and I'll hurry because I know your service starts at about 10 minutes.
Ngoku, oku kuza kuvakala ngokungaqhelekanga kakhulu, kwaye ndiyakukhawulezisa, kuba ndiyayazi inkonzo yenu iqalisa malunga neshumi lemizuzu.
And so I was walking down along through there, and I was thinking.
Kwaye ke ndandisehla apho ngaloo ndawo, kwaye ndandicinga.
Or wonder why that she never has said a word to me about going anywhere.
Oh, andazi kutheni angazange atsho kwalizwi kum malunga nokuya naphi na.
And this morning I want to tell you what happened in a few minutes.
Kwaye ngale ntsasa ndifuna ukunixelela okwenzekayo kwimizuzu embalwa.
Every man ought to think this.
Ndi wonke umntu kufanele acinge oku.
I think there's not a woman in the world like my wife.
Ndicinga akukho mfazi ehlabathini onjengomfazi wam.
She's just a wonderful person. Little pious, stay at home.
Ungomangalisayo nje umntu omncinci onentlonelo ohlala ekhaya.
She's always had my clothes ready.
Wasoloko esenza impahla zam zisoloko zilungile.
I'd be out gone on the trips or they come in and say, tease her a little bit, say, "I'm your husband, are you my wife?"
Kwaye ndiyakuphuma ndimke ndiye kuhambo yonke into ndingene ndithi ndimtsala kancikane ndithi ndingumyeni wakho ingaba ungumfazi wam.
Like that, and kiss the children, kneel down and have prayer.
Kunye nolo hlobo ndize ndiphuze abantwana ndiguqe phantsi ndibe nomthandazo.
Put on my clothes to keep from having to lose my mind nearly from the crowds and things. Take off and go fishing or hunting. Away from her.
Ndize ndinxibe iimpahla zam ukwenzela ndingaphulukani nengqondo yam phantse ngenxa yezihlwele nezinto ndisuke ndiye kuloba okanye ekuzingeleni ndimke kuye.
She's had to bear it all alone herself.
Uye wafuneka ayinyamezele yonke yedwa ngokunokwakhe.
Then I got to thinking, well, maybe when I'm home, the only thing I know is God and His Word.
Ndaze ndangena ekucingeni kuhle, mhlawumbi xa ndisekhaya, kuphela kwento endasoloko, kuphela kwento endiyaziyo nguThixo kunye nelizwi lakhe.
Now I'm constantly talking on.
Kwaye ndisoloko ndithetha ngalo.
I was going along there and a thought presented to me.
Kwaye ndandisiya phaya yaze ingcinga yafika kum.
Said, well, maybe she just lets you go because it keep the people away and so forth like that.
Yat, kulungi, mhlawumbi uya kuvumela uhambe ngokuba kugcina abantu kude kunye nanjalo njalo ngolwa hlobo.
And she can be a little more peaceful when you're away. And I begin to accompany that thought.
Kwaye usenokuba seluxolweni kancinci xa ungekhoyo, ndaza ndaqalisa ukukhapha laa ncinga.
I went like that, and when I did, I seen the whiskers on my face from about a week old, and they were better than half gray.
Dad, ngolwa hlobo. Kwaye xa ndakwenzayo, ndabona imisebe ebusweni bam kusukela malunga neveki ubudala. Kwaye yayingcono kunesiqingatha sobungwevu.
I thought, Bill, you're just where you're headed.
Ndacinga, Bill, nje uba uyayazi apho uya khona.
You're headed right on out now. See, you're getting old.
Uya kanye ekuphumeni ngoku, yabona, uyaguga.
You already crossed that 50 mark.
Kwaye sowugqithile kulaa mda wamashumi amahlanu.
So I was just thinking that, going along with my rifle hanging on my shoulder, walking along like that.
Ke ndandicinga nje oko, ndihamba kunye nompu wam ujinga egxalabeni lam, ndihamba ngolwa hlobo.
And all of a sudden, something happened.
Kwaye ngesiquphe into ethile yenzeka.
It seemed like an ever principle, I was a boy again.
Ikhangeleka kuwo wonke umqathango, ndandiyinkwenkwe kwakhona.
I don't know what mentally taken place or what it was. And I looked standing in front of her, and there, in front of me, and there she stood just the way she was when I married her.
Andiyazi ngokusengqondweni kwenzeka ntoni, okanye yayiyintoni. Ndaze ndajonga, ndimi phambi kwakhe, kwaye nankuya phambi kwam, kwaye nankuya wema kanye ngendlela awayeyiyo xa ndamtshatayo.
I set my gun down to rub my eyes.
Ndabeka umpu wam phantsi, ndahlikihla amehlo am.
I looked at her and she held out her arms like this, looked at me.
Ndajonga kuye kwaye wakhupha iingalo zakhe ngolu hlobo, wajonga kum.
I bowed my head down because we're going right up there for a little memorial for our anniversary.
Ndathobisa intloko yam kuba ndandisenyuka ndisiyela encinci inkumbulo yesikhumbuzo seminyaka satshatayo.
Stand by those trees, a bunch of little trees up there quaking ass, just like it was up in the North Woods when we went up in Adirondack.
Ndime ecaleni kwaloo mithi, imfumba yemithi emincinci phezulu phaya, ukurhwashazela kwezirhubuluzi nje kanye phaya, kwakuphezulu kumatyholo asentla xa sanyuka saya e-Adirondack.
And I always go up there each 23rd day of October when I'm up there.
Kwaye ndisoloko ndinyukela ndisiya phaya qho kumashumi amabini anesithathu osuku ku-Oktobha xa ndiphezulu phaya.
And there she was.
Kwaye nanko elapho.
Now I done set my rifle down, looked there, and I stopped a minute and I bowed my head. I looked back and she was still standing there with her arms out.
Kwaye ndandiwubeke phantsi umpu wam, ndajonga phaya, ndaze ndema umzuzu. Ndaze ndathobisa intloko yam, ndajonga ngasemva, kwaye wayesamile phaya ekhuphe iingalo zakhe.
I thought, I haven't surely lost my mind.
Ndaze ndacinga, ngokuqinisekileyo ndiphulukene nengqondo yam.
I looked again, I thought, why would this be?
Ndajonga kwakhona, ndacinga, kutheni oku kube kuko?
Here I was, a young fella. I looked at my hands and I said,
Naku ndilapha, umfo osemtsha, ndajonga ezandleni zam, ndaze ndathi ndi.
Lord, my responsibility in the world to bring your message, surely this is something happened to me.
Nkosi, uxanduva lwam ehlabathini ukuzisa umyalezo wakho, ngokuqinisekileyo oku yinto ethile eyenzekileyo kum.
And I looked again. Then it just faded away.
Ndaze ndajonga kwakhona, kwaze emva koko yanyamalala.
And I picked up my rifle, put it on my shoulder.
Ndaza ndachola umpu wam, ndawubeka egxalabeni lam.
I said, maybe that you let me know that the reason it does break her heart when I come in and go out hunting and things like that.
Ndaze ndathi, mhlawumbi nguwe owenza ndazi esi sizathu. iyayophula inhliziyo yakhe xa mna kufuneka xa ndingenayo ndize ndiphume ndiye kuzingela kunye nezinto ngolwa hlobo.
But as I start walking on, I took off my head again.
Kodwa njengoko ndaqalisayo ukuhamba ndothula unqwazi wam kwakhona.
I said, God, I know that you're here. There's no doubt in my mind but what you're here.
Ndathi, Thixo, ndiyayazi ukuba wena ulapha. Akukho ntandabuzo engqondweni yam, kuphela ulapha.
And I believe you every word.
Kwaye ndiyakukholelwa wena lonke ilizwi.
You make that sun shine down on my back.
Wena wenza elalanga likhanyisele ezantsi kumqolo wam.
You're the one who does these things, you're a creator.
Ungulowo owenza ezi zinto, ungumdali.
I've been so dilatory, it looks like I'm afraid to take a hold, I'm afraid I'll do something wrong.
Ndiye ndazilazila kakhulu, kukhangeleka ngathi, ndiyoyika ukubamba, ndiyoyika, ndiyakwenza into engalunganga.
I said, there's one thing I will ask you to do, lift the burden from my heart.
Ndathi, kukho into enye endiya kuyicela kuwe uyenze, funqula umthwalo entliziyweni yam.
There's no need of me trying to confess anymore.
Akukho sidingo kum sokuzama ukuvuma izono kwakhona.
Because for 5 years I've constantly cried out to you. What have I done? Tell me what it is.
Ngokuba kwiminyaka emihlanu bendisoloko ndikhala kuwe. Yintoni endiyenzileyo? Ndixelele yintoni.
And I was walking up the little hill then right close to where I was going to stand for a few minutes.
Kwaye ndandinyuka indulu encinci ngoko. Kanye kufuphi apho ndandiza kuma okwemizuzu embalwa.
Just to thank the Lord for my wife and for our successful marriage that God had given us.
Nje ukubulela inkosi ngomfazi wam kunye nomtshato oyimpumelelo athe uThixo wasinika wona.
The love we had for each other these years and our children, I do that every 23rd day of October.
Kunye nothando esinalo omnye komnye ngayo le minyaka kunye nabantwana bethu. Ndikwenza oko qho kusuku lwamashumi amabini anesithathu ku-October.
And there's a little quake in Asp about all 10 inches thick had come up about like this and went out kind of an L and went up.
Kwaye kwakukho ukurhwashazela kwesirhubuluzi malunga ishumi le intshi ukutyeba yeza yenyuka ngolu hlobo yaza yemka uhlobo lwe-L yaza yenyuka.
And just as walking up the hill got real weak and I just leaned over against that tree like that.
Kwaye nje ngokuba ndandinyuka induli, ndaba nokutyhafa kakhulu, ndaze ndayama ngalaa mthi ngolwa hlobo.
Now I can hear something patting on the leaves. Just a minute.
Kwaye ndandinakho ukuva into irhwashaza emagqabini nje umzuzu.
Now the leaves had done dry time I'd walk there about 300 to 400 yards.
Ngoku amagqabi aye omile, ndandihambile phaya malunga namakhulu amathathu okanye amane omgama.
And I looked, and it was water coming from my own eyes, dropping off through the gray beards down onto the ground.
Ndaze ndajonga, yayingamanzi ephuma emehlweni am, esiwela phantsi esihla ngeendevu ezingwevu ukuya emhlabeni.
I said, oh God, what a failure I am.
Ndathi, oh Thixo, onjani, onjani umsileli endinguye.
And standing there in that condition, I said, I trust that you'll be merciful to her.
Kwaye ndimile phaya kulameko, ndathi, ndiyathemba ukuba uya kuba nenceba kuye.
I said, I ain't worthy to ask for mercy.
Ndathi, andifanele kucela nceba.
I said, someday I know I'm getting gray and I gotta go, Lord.
Ndathi, ngenye imini ndiyazi ndiba yingwevu kwaye ndifanele ndihambe Nkosi.
And I guess people think it's crazy, but I find God out in them places. That's where it's real to me.
Kwaye ndiyaqikelela abantu bacinga iphambene kodwa ndifumana uThixo phandle kwezo ndawo apho kulapho inene kum.
It's as real as it is right here.
Ndi yona nje inene njengoko injalo kanye apha.
And frankly, a little more so, cause she all of your part.
Kwaye ngokuphandle ngokungaphezulwana kuba yabona nonke kuni ngokwahlukeneyo.
There it looks like I'm just standing with him alone, talking to nobody but him.
Phaya ikhangeleka ngathi ndimi nje kunye naye ndedwa, ndingathethi namntu kuphela yena.
And as I stood there, I heard the brush break. And I kind of raised my head up.
Kwaye njengoko ndandimile phaya, ndeva urhwasha rhwasha. Ndaze ndabuphakamisa intloko yam.
With a red shirt on now and a red band around my hat.
Kunye nehempe ebomvu ndiyinxibile ngoku, kunye neqesha libhijele umnqwazi wam.
Red handkerchief wrapped around one of those western hats. And I looked, and here stood three deer standing right by me. Just walked up there.
Itshefu ebomvu ibhijelwe komnye waloo minqwazi yasentshona. Daze ndabheka-bheka, kwaye naku kumi amabini, amathathu amaxhama, emile, kanye ecaleni kwam, ndahamba nje ukuya phaya.
Me and that red, all that shooting over there, 100 man, they've been shot at 40 times, I guess.
Mna kuleya ibomvu, konke okuya kudubula ngaphaya, amadoda alikhulu, ayedubule amatyeli angamashumi amane, ndiyaqikelela.
Why, sure they'd have scattered right now, but they didn't. They just stood and looked at me.
Kutheni ukuqinisekileyo babe wasasazile kanye ngoku, kodwa babe ngayenzanga, ema nje aze ajonga kum.
And find me two full-grown fawns and a big doe.
Kwaye inyama entle, amabini akhule ngokupheleleyo amathole, kunye nemazi yeqhama.
And something said to me, there is a deer for Brother Evans, one for Brother Welch, and one for the Methodist preacher.
Yaza into ethile yathi kum, nalo ixhama likamzalwane uEvans, elinye likamzalwane uWelch, nelinye lomshumayeli waseWisi.
There is exactly what the Lord God has given to you now. They can't get away.
Phaya koko ngokuchanekileyo ethe inkosi uThixo yakunika kona ngoku, awana kuphuncuka.
There's no way for him to. I had a rifle hanging on my shoulder right here.
Akukho ndlela yayo yokuyenza loo nto. Ndandinompu ujinga egxalabeni lam kanye apha.
And before they could even got turned around, I killed all three of them. See? Like that, before they could even move, they were right in my hands.
Kwaye ngaphambi kokuba abe nokuphethuka, ndiya kuwabulala omathathu, yabona, ngolwahlobo. Ngaphambi kokuba abe nokushukuma, ayesezandleni zam ngqo.
And I thought, there they are, just the three. Easy to roll them right down the hill here and then pull them right on out.
Kwaye ndacinga. Nangaya nje isithathu. Kulula ukuwaqengqela ezantsi endulini apha. Emva koko ndawathabatha ndiwakhuphe.
And I thought that'd be very easy. There's the three, then we can go home from there, take out, and get out of the mountains.
Ndaze ndacinga. Oko kuya kubalula kakhulu. Naso isithathu, emva koko, sibe nako ukugoduka, ukusuka phaya, sithabathe, size siphume ezintabeni.
And as I looked at him there, they're standing looking at me, just as quietly, about 15 yards, 20.
Kwaye, njengoko ndandijongile kuwo phaya, ayemile, ejonge kum, nje ngokuzola, malunga neshumi elinesihlanu lomgama, amashumi amabini.
Well, I just stood still.
Uhle,
and I don't know where you fellas hunt deer or not, but they're odd when they don't, or we're not certain, they'll fix their feet like this, go. And then they watch me.
Kwaye, andiyazi nokuba nina bafo niyalizingela ixhama okanye hayi, kodwa awaqhelekanga. Xa wona aka okanye awaqinisekanga, ayakwenza iinyawo zawo ngolu hlobo hamba. As the emva koko andijonga.
I thought, well, there it is. Only thing, you just throw my rifle over and they're gone.
Ndacinga ke nantsiya. Kuphela kwento nje ukugibisela umpu wam kwaye wona amki.
Then I remembered I promised God that I wouldn't do it. I remember that.
Ndaze emva koko ndakhumbula ndathembisa uThixo ukuba andisayi kuyenza loo nto. Kwaye ndayikhumbula oko.
I thought, no, I can't do it. That isn't right. I promised God that I wouldn't do it.
Ndacinga, hayi, andinakuyenza loo nto. Loo nto ayilunganga. Ndathembisa uThixo ukuba andiyikuyenza loo nto.
And when you make a promise, you stay with it. God expects you to.
Kwaye, xa wenze isithembiso, uhlala naso, uThixo ukulindele uyenze.
And there I thought, well, just perfectly in my hands, but yet I promised him I wouldn't do it. I said, go on, mother. Take your babies and go on into the woods. Enjoy yourself. I love this too.
Kwaye, phaya ndacinga kuhle. Nje ngokugqibeleleyo ezandleni zam kodwa ndamthembisa andiyikuyenza ndathi hamba mama thabatha abantwana bakho uye ematyholweni yonwaba ndiyakuthanda oku nam.
You're in my hands, but I ain't gonna kill you.
Usezandleni zam kodwa andizukubulala.
And they come a little closer. Oh, how unusual that is for deer.
Kwaye abusondela kancinci. Oh, okunjani ukungaqheleki okuya kwiqhama.
And they look at me, you know, and turn their head.
Kwaye ebesaya kundijonga, niyayazi, kwaye ajike iintloko zawo.
And me stand there dressed in red with a rifle standing in my hand.
Kwaye mna ndimi phaya ndinxibe bomvu kunye nompu umi esandleni sam.
And they walked real close till they could almost, I could feed them out of my hand.
Kwaye asondela kakhulu ngenene de aphantse ndandinakho ukuwondla ngokusuka esandleni sam.
And they just nosed around there a few moments, turned around, walked on back a little piece, they stopped, come back again.
Kwaye ajojise nje phaya kwimizuzu embalwa aphethuka aya emva indawana encinci ama abuya kwakhona.
Something kept saying, they're right in your hands. They're right in your hands. The Lord has put them in your hands.
Into ethile yaqhubeka isithi, asezandleni zakho ngqo. Asezandleni zakho ngqo. Inkosi iwabeka ezandleni zakho.
I said, but I promised. I promised that I wouldn't do it.
That kodwa ndathembisa. Ndathembisa ukuba andiyikuyenza.
Since then I thought, you know, one time David was led right to the very side where Joab was laying, and where King Saul was laying.
Kusukela ngoko ndacinga, uyazi, ngelinye ixesha, uDavide wakhokelelwa kwakwelo cala, apho uYowabi wayelele khona, kwaye okanye ukumkani uSawule wayelele khona.
Joab said to him, said, the Lord has delivered him into your hands, but he said, God forbid that I touch his anointed.
Waze uYowabi wathi kuye, wathi, Inkosi imnikele ezandleni zakho kodwa wathi uThixo ukwalele ukuba ndichukumise umthanjiswa wakhe.
See, you must watch when you make a promise.
Yabona, kufuneka uqaphele xa wenze isithembiso.
And I said I promised God that I wouldn't do it, so I won't.
Doesn't that? Ndathembisa uThixo ukuba andisayi kuyenza, ke andisokuze.
I said, mother, take your children and go on out in the woods. I'm not going to bother you.
That, mama, tabata abantwana bako uze uye ematyholweni. Anduzu kukataza.
In my hands, you couldn't get away if you had to.
Usezandleni zam, ubungena kuphunguka, ukuba ubufanele.
But I'm not going to hurt you. Go on to the woods. And they come right back again, right around.
Kodwa, anduzu kwenzakalisa. Yiya ematyholweni. Aze abuyela emva kwakhona. Kanye ukundijikeleza.
And I stood there and I thought, what is this a strange thing?
Kwaye ndema phaya ndaze ndacinga. Yintoni lena, into engaqhelekanga.
I'm a nature person. I watch God in nature.
Ndingumntu wendalo. Ndibukela uThixo kwindalo.
The sunset and rise, the death, the life, the burial, the death, the resurrection, again, everything.
Ukutshona nokuphuma kwelanga, kukufa ubomi, ukungcwatywa, ukufa uvuko kwakhona, yonke into.
Like the trees, how Job said, thou hide me in the grave, you keep me in a sacred place.
Njengemithi, indlela uYobi awatshoyo malunga nokuzimela engcwabeni, uya kundigusa engontsini.
See the sap leave the trees and go down into the grave of the roots and come back up in the spring. the resurrection.
Kwaye ubone incindi ishiya imithi ize yehlela engcwabeni lengcambu ize inyuke ibuye enhlakohlaza uvuko.
Everything speaking of life and resurrection.
Yonke into ithetha ngobomi kunye novuko.
As I stood there watching, they got closer, closer.
Kwaye njengoko ndandimile phaya ndiwabukele wona asondela kakhulu asondela kakhulu.
Then they turned and walked on out in the woods. And I just stood there, just dumbfounded like.
Aza emva koko aphethuka ahamba aya ematyholweni ndaza ndema nje phaya nje ndisisimum ngohlobo.
And when they went away, that voice spoke down again, that sun shining on my back. Said, you remembered your promise, didn't you?
Kwaye xa emkayo elazwi lathetha nje kwakhona elalanga likhanya kumqolo wam lathi usikhumbule isithembiso sakho akunjalo.
I said, yes, Lord, I remember my promise. I know that you, I can't see you, Lord, but you're here somewhere.
Dad, ewe Nkosi, ndiyasikhumbula isithembiso sam. Ndiyayazi lowo nguwe. Andikwazi ukukubona wena, Nkosi, kodwa wena ulapha ndaweni ithile.
I said, I don't see, but I hear your voice. I know you're here.
Dad, andikuboni wena, kodwa ndiyaliva izwi lakho. Ndiyayazi ulapha.
Said, you kept your promise, you remember your promise, I remember mine too. I'll never leave you nor forsake you. Oh my. I haven't felt the same since.
Lati, usigcinile isithembiso sakho, usikhumbule esakho isithembiso. Ndiya kusikhumbula esam nam, andisayi kukushiya, ndingasayi kukuyekela. Oh bethu. Andizange ndizive ngohlobo olunye kusukela ngoko.
I come off the mountain. All the afternoon, vision after vision happened, taking place.
Ndehla entabeni, yonke imva kwemini, umbono emva kombono, wenzeka, usenzeka.
I come on down, it seemed like everything's been different since then. A burden has gone.
Ndehla. Ikhangeleka yonke into ngathi ibe yahlukileyo kusukela ngoko umthwalo umkile.
About when the ministry first come to me with feeling the person's hands, what it was is a life in them, and we know how it went.
Malunga kana ulungiselelo lwafika okokuqala kum kunye nemvakalelo isandla somuntu into eyayiyo yayibubomi kubo kwaye siyayazi indlela eyahamba ngayo.
One night in California, I was sitting with the Malikian family. Brother Moore remembers Brother Brown, the Malikian family.
Ngobunye ubusuku eCalifornia, ndandimi kunye nosapho lakwa Maliki. Umzalwane uMoore uyakhumbula kunye nomzalwane uBrown usapho lakwa Maliki.
And the little lady was going to take milk leg from childbirth.
Kwaye inenekazi elincinci laliza kuba nomlenze odumbileyo owenziwa luzalo losana.
And I had her put her hand on. I said, there, didn't you just see the vibration of it?
Kwaye ndamenza wakhupha isandla sakhe ndathi nantso uyabona ukungcangcazela kwayo uyabona.
And I said, you're going to take milk leg. I said, it's already working in you. And she did, almost lost her life.
Ndaza ndathi wena uza kudunjelwa ngumlenze ndathi sele isebenza kuwe kwaye lwayenza phantse lwaphulukana nobomi balo.
And Brother Malikian said to me, he said, Brother Bram, how do you do that?
Waza wathi umzalwane uMaliki kum wathi mzalwane uBrenham ukwenza njani okuya.
Yes, I don't know. I can't tell you how it is. It's God.
That andiyaz andinakho ukukuxelela ukuba injani nguThixo.
And so I held my hand out like that. I said, here's my wife. I know there's nothing wrong with her. Lay your hands upon mine, honey.
Ke ndaze ndaphakamisa isandla sam ngolwa hlobo ndathi nanku. Nanku umfazi wam, ndiyayazi akukho nto engalunganga malunga naye. Beka izandla zakho phezu kwezam, sithandwa.
And she did, and there a tumor vibrated from female.
Kwaye wayenza, kwaye nalo ithumba lincancazela ebufazini.
And I said, sweetheart, you have a tumor, honey, in the female glands.
Ndaza ndathi, sithandwa, unethumba sithandwa, kumadlala obufazi.
She said, I feel no effects.
Waze wathi, andiva nto.
I said, sweetheart, here it is on my hand. Raise your hand up. She raised up, then lay it back down. See it?
That stand nansi esandleni sami. Phakamisela phezulu isandla sakho. Wasiphakamisela phezulu. Emva koko wasibeka phansi. Uyayibona?
Well, when we went, come home, we got a very fine doctor friend and went to school with him.
Kuhle. Xa semkayo sagoduka. Safumana olunge kakhulu ugqirha osisihlobo. Ndandihamba isikolo kunye naye.
We took her down to examination, said Billy, there's nothing wrong with her. But she's all right. No tumor there.
Samsa ezantsi uxilongo wathi Billy, akukho nto engalunganga malunga naye. Wathi uphilile, akukho thumba phaya.
I said, Sam, I don't doubt your word, see, because you're examined with this tumor there.
Dad, Sam, andifuni kuthandabuza elizwi lakho, yabona, ngokuba umxilongile, kodwa kukho ithumba phaya.
Every 3 or 4 years, when I go to get my physical, when I go overseas, she goes with me for a physical. And when it was, never seen it.
Wonke umntu ngaphaya kwesithathu okanye isine seminyaka xa ndifumana unyango lwam xa ndisiya ngaphaya kweelwandle uya kunye nam kwagqirha kwaye xa yayiyo zange ayibone.
About 2 years ago, I come in one day, I must tell all truth. So you don't want to just bypass anything, you must tell all truth.
Kwaye malunga neminyaka emibini eyagqithayo. Ndeza ngenye imini ngoku mandichaze yonke inyaniso. Yabona, akufuni kutsiba nanye into, kufuneka uchaze yonke inyaniso.
And I've expressed you my love for my wife. But yet we have to watch in them things. I'm telling you the truth.
Kwaye, ndiluchazile kuwe uthando lwam kumfazi wam. Kodwa, noko, kufuneka siziqaphele ezo zinto, ndinixelela inyaniso.
The Heavenly Father, who is my witness right here now, knows His truth.
Ubawo wasezulwini, lo ulingqina lam apha ngoku, uyayazi inyaniso.
Oh, at the house, how it is, just this, that, and everything. The poor little thing is going through the change of life at this time, menopause.
Oh, endlwini, indlela eyiyo, nje oku, okuya, kunye nayo yonke into, usizana, lwento encinci, esekuguqukeni kobomi ngeli xesha. Ukuyeka, ukuya ekleshe.
And for the last couple of years, about 2 years ago, when we had a physical, then the doctor found a tumor on the left ovary.
Kwaye, kwiqela leminyaka egqithileyo, malunga nesibini seminyaka edlulileyo, xa sasinogqirha, waze ugqirha wafumana ithumba kwiqela lakhe langasekhohlo.
It had grown to about the size of a walnut.
Lalikhulile. Malunga nomlinganiselo wenqoba.
He said, let me examine that again, Brother Branham.
Wathi, mandikuxilonge oko kwakhona, mzalwane uBranham.
Said, about 3 months, if that goes growing, has come out.
Wathi, malunga neenyanga ezintathu, ukuba oko kuya kukhula, ifanele iphume.
Well then, but just before that, I got something to tell you, I forgot that.
Kulungile ngoko sa, kodwa, ngaphambi kokuya, ndinento endifuna ukunixelela yona.
One day I come in and from the house and I was come in to do something and I turned around and went out.
Ngenye imini ndangena kwaye ukusuka endlwini kwaye ndandingena ndiyokwenza into ethile ndaze ndaguquka ndaphuma.
She said, can you go downtown with me, Bill? And I said, not right now, honey.
Ndaze ndathi, wathi, ungaya nam edolophini, Billy? Ndaze ndathi, hayi khona ngoku sithandwa.
And she said, what are we going to do about Becky?
Waze wathi, uza kwenza ntoni malunga no Becky ethile ethile.
I said, well, honey, I don't know just what to do.
Ndathi, kulungile, sithandwa, andazi nje emandikwenze.
And then something came up, and she was so nervous she could hardly hold herself together, people at the house all night long.
Kwaye, kwakukho into ethile ephumayo. Kwaye, wayephakuphaku kakhulu engenakho ukuzibamba. Abantu endlwini ubusuku bonke.
Like night before last evening, 1 o'clock in the morning, here were people in around the house, around the windows and everything.
Kwaye njengobusuku bangaphambili nkqu nangentsimbi yokuqala ekuseni akungena abantu ekujikelezeni indlu ekujikelezeni iifestile nayo yonke.
So then she was real nervous and she said something to me snappy that she oughtn't to have said it. See?
Ke wayephakuphaku kakhulu kwaye watsho into kungokutshawuza awayengafanelanga ukuba wayitsho yabona.
She said, then, Bill, you're always gone, and I have to take care of these children myself.
What? Ngoko, Billy, usoloko ungeko, kwaye ndifanele ndikhathalele aba bantwana ngokwam.
She said, you're never here, we can't make our decisions together. You're either out or gone.
What? Akukhe ube lapha, asikwazi ukuthabatha izigqibo sobabini, uye ube ngaphandle ungabikho.
She started crying when he shut the door.
Waza waqalisa ukulila, wangena wavala ucango.
Right then I said, oh, poor little fellow, I said, my heart. I started out.
Kwaye apho ndathi, oh, usizana, lwento encinci, ndathi, bethu, ndifanele, ndaze ndaqalisa ukuphuma.
And it said, read 2 Chronicles 22.
Laza lathi, funda kwizikronike zesibini, amashumi abini anesibini.
If when Miriam rebuked Moses for marrying an Ethiopian girl, be better that her father had spit in her face than to do this.
Kwakuxa uMiriam wakhalimela uMoses ngokutshata intombi yomTopiya, kwakungcono ukuba uyise wayetsicele ebusweni bakhe kunokwenza oku.
And I went back in, I said, sweetheart, you said the wrong thing. And she was crying.
Kwaye ndabuyela emva ndangena ndathi, sithandwa, uthethe into engalunganga. Kwaye wayelila.
I said, you said the wrong thing, honey. God's going to make you pay for that.
Dad, uthethe into engalunganga, sithandwa. UThixo uza kukwenza uhlawule ngayo.
You shouldn't have done that. I'm all tore up myself. You shouldn't have said that.
Ubungafanelanga ukwenze oku ya. Ndikrazukile ngokwam. Ubungafanelanga ukutsho oku ya.
And she said, well, Bill, I get so tore up.
Waze wathi, kulungile. Bill, ndikrazuke kakhulu.
And I just turned and walked back because I know she wasn't then in the mood to receive it. So I went back out.
Daza na petuka na buyela emva kuba dayazi waengeko kwimeko yoku yamke ke da buyela ngapandle.
And the next examination about a month after that showed the tumor.
Kwai uvavanyo olulandelayo malunga nenyanga emva koko lwabonisa ithumba.
Last year, here come again. When she tried again, now it was up the size of an orange.
Kunyaka opelileyo, nali lisiza kwakhona. Xa wazamayo kwakhona, ngoku lalifike kumlinganiselo we orange.
The doctor said, don't put it off any longer. You must operate.
Ugqirha wathi, sukumyeka thuba lide kwakhona. Kufuneka utyande.
That's a fast-growing tumor is malignant.
Okuya. Kusekukhuleni okukhawulezileyo kwethumba liba yingozi.
If it gets off that O-ring is hooked into the side, what are you going to do?
Kuba liyagcwala lize libambeke ecaleni intono yakuyenza.
So doctor, we have faith in God.
Ndathi, gqirha, sinokholo kuThixo.
I never said to the church, and let's let it go. We started praying.
Andizange ndiyitsho ebandleni okanye nantoni. Ndayiyeka nje yahamba, saqalisa ukuthandaza.
I said, Lord God, help us, please. I pray you help us.
Does and that go sitik, sinete, neta, yatandas, okuba uyaku sineta.
And all night that tumor growed on and on.
Kwaye ukuqhubeka ngolwa hlobo, ithumba lakhula likhula.
Then, when we left to go to Tucson, our doctor at home sent word to a doctor friend of his there.
Emva koko, xa semkayo ukuya eTucson. Ugqirha wethu ekhaya wathumela ilizwi kugqirha osisihlobo sakhe phaya.
Said, if you must take this tumor from Miss Branham at once, said, if you don't, it's going to turn malignant.
Wathi, ukuba uze ulithathe eli thumba kunkosikazi Branham, kube kanye. Wathi, ukuba akuyenzi, liza konakalisa.
Told him, said, the tumor has already grown within a year from the size of a walnut until the size of about a grapefruit. It had gotten so big.
Wamxelela wathi ithumba sele likhulile ngonyaka ukusukela kumlinganiselo wenqoba kude kube kumlinganiselo wembambusi liye laba likhulu kakhulu.
There was pushed out on her side like that. And the other day she put it off going. I said, try. We prayed, we cried, we begged, everything, nothing to take place.
Na liya lilapho lityhalele ecaleni lakhe ngolwa hlobo kwaye ngenye imini akalihoya Wahamba ndathi zama sithandwa salila sacela yonke into akwabi khonto yenzekayo.
Then she's going had to go yesterday she went to the doctor for the final.
Emva koko wayehamba kwafuneka amke mva masibone izolo izolo waya kugqirha okokugqibela.
I said, well, I hate to do it, but we'll probably have to give in.
Dad, kulungile, ndikuthiyile ukuyenza, kodwa mhlawumbi kuya kufuneka sinikezele.
And then, honey, you'll just have to give in to have it taken out because it's getting so big, our faith is not sufficient.
Kwaye emva koko sithandwa uya kufuneka nje unikezele ukuba wenze likhutshwe kuba liya lisiba likhulu. Ukholo lwethu alwanelanga.
So day before yesterday, before I left Norton, she said, "Don't call me till after you have Brother Jack's service that night."
Ke usuku phambi kwezolo, ngaphambi kokuba ndimke ndisazi, wathi ungandifoneli de kube semva kokuba ube nenkonzo kamzalwane uJack ngoba busuku.
Then tell me what kind of a meeting you had and how all the people are down in Shreveport, and I said, "I'll give you what the doctor said."
Emva koko undixelele hloboluni lomhlangano ubunawo nokuba bangaphi abantu abasezantsi eShreveport. Emva koko wathi ndiya kukunika oko ugqirha akutshiloyo.
Ndathi
kulungile sithandwa ndaze ndabeka. Izolo usuku ngaphambi kwezolo xa ndaqalisa ukumka phaya endlwini ndangena ndaza.
Always when we leave, all the kiddies and all of us get together and kneel around there in the room and pray.
Soloko xa sisimka bonke abantwana kunye nathi sonke siyahlangana size siguqe phaya egumbini sithandaze.
And the Lord, we tell the Lord when I'm going overseas, I say, Lord Jesus, take care of my family.
Kwaye inkosi sixelela inkosi xa ndisiya ngaphaya kwelwandle ndithi Nkosi uYesu gcina usapho lwam.
And they pray for me that God will help me and we can meet together again.
Kwaye bayandithandazela ukuba uThixo andincede ukuze sibe nokuhlangana kwakhona.
And all the kids start crying and things, you know how it is.
Emva koko bonke abantwana baqalisa ukulila kunye nezinto niyayazi kuba niyazi kuba njani.
Talk about President Kennedy being shot.
Thetha ngomongameli uKennedy edutyulwe.
I've had to be guarded many times from being shot with an infrared scope maybe 300-400 yards away at night time.
Kuye kwafuneka ndikhuselwe amatyeli amaninzi ekudutyulweni ngesibonisi ukude kwaye mhlawumbi kwamathathu okanye amane amakhulu omgama ukuba kude ngexesha lasebusuku.
You see just the same as can daytime through that spotter scope at night.
Banakho ukubona nje ngohlobo olukwalunye benakho emini ngento yokujonga ebusuku.
And I've been in Catholic countries where radicals and everything down in Mexico there where they send back there.
Kwaye ndiye ndaba kumazwe amakatolika apho intlavini nayo yonke into ezantsi eMexico phaya apho bazithumela emva phaya.
Send word, telegram, messages, wrote everything, we'll get you tonight and so forth like that, going in and out and looking for it.
Baze bathumela ilizwi umyalezo ngocingo. Lubhalwe ngento yonke siya kukufumana ngobusuku kunye nanjalo njalo ngolwa hlobo ukungena nokuphuma kwaye bendikukhangela.
Perhaps I will get it sometime, that's all right, but I've got something to take care of me when that time comes.
Kwaye mhlawumbi ndiya kuyifumana ngelinye ixesha konke kulungile kodwa ndinento eya kundigcina xa ela xesha lifika yabona.
And then when I started to leave again just by myself the other day, I knelt down day before yesterday, and I knelt down in the room.
Kwaye ngoko, xa ndaqalisayo ukumka kwakhona, ndizihambela, ngenye imini, ndaguqa phantsi, usuku phambi kwezolo, kwaye ndaguqa phantsi egumbini.
I looked around, I've been there a couple days, lonesome, nobody there at the house.
Daza, ndabheka-bheka. Ndandiphaya iqela lentsuku ndindedwa kungekho mntu endlwini.
I said, Heavenly Father, I pray you be merciful now and help me. I'm going down to Shreveport to do everything I can to help your kingdom.
Ndaza ndathi, bawo wasezulwini, ndiyathandaza ukuba uya kuba nenceba ngoku kwaye undincede ndiyehla ndiya eShreveport ukuya kwenza yonke into endinakho ukunceda ubukumkani bakho.
I said, how many times has my wife and I knelt here in the room like this? We prayed, and today I'm so lonesome for her.
That mangaphi amatyeli apho inkosikazi yam kunye nam siguqe apha egumbini ngolu hlobo siyathandaza kwaye namhlanje ndimkhumbula kakhulu.
I said, tomorrow she goes in and perhaps I'll not be able to finish my meetings because she'll perhaps be taken to the hospital for this great tumor that we've asked you to take away.
Doesn't that ngomso uyangena kwaye mhlawumbi andisaye kuba nako ukugqiba imihlangano yam ngokuba mhlawumbi uya kuthatyathelwa esibhedlela ngenxa yeli thumba likhulu esithe sakucela wena ulisuse.
It's grown and grown to now it must be taken away. I said I beg to you.
Likhule lakhula de ngoku kufuneke lisuswe kwaye ndithi ndiyakubongoza wena.
I said, Lord, if she said something wrong when I was torn up, if she said something wrong.
Doesn't that, because ukuba uye watsho into engalunganga xa phaya ndandikrazukile ukuba uye watsho into engalunganga.
I said, Lord, just think she's never one time, not one time has she ever said one thing to me going in your meetings.
That ngosi cinga nje akazange nangaxesha linye atsho nanye into kum ndisiya emihlanganweni yakho.
I said, she's always had my clothes clean and ready and hold me by the hand and cry and pray and say, if I could just do something to help the Lord.
That wena uya wasoloko esenza iimpahla zam zicoceke kwaye zilunge kwaye andibambe ngesandla aze alile athandaze athi ukuba nje ndingenza into ukunceda inkosi.
I said, look at her condition, Lord. And don't, please don't, Lord.
Doesn't that khangela kwimeko yakhe inkosi kwaye musa ukuyenza. Musa, nceda, musa inkosi.
And I said, God help her, I pray that you'll be merciful to her.
Doesn't that Thixo, mncede. Ndiyathandaza ukuba uya kuba nenceba kuye.
And if she has to go through that operation, help her through.
Kwaye ukuba kufanele aye kutyando, mncede kulo.
Lord, if I lose her now, I don't know what to do.
Nkosi, ukuba ndiphulukana naye ngoku, andiyazi ndiya kwenza ntoni.
I'm an old man, and I have little kids to be raising. What could I do?
Ndiyindoda endala, kwaye bona abantwana abancinci kufuneka bekhulisiwe. Kwaye intone endingayenza.
Be merciful to her, Lord. You know I love her, and I said I just pray that you'll help her.
Yiba nenceba kuye nkosi. Uyayazi indlela endimthanda ngayo. Doesn't that ndiyathandaza nje ukuba uya kumnceda.
And as I was praying, I heard something say, "Stand up on your feet."
Kwaye njengoko ndandithandaza, ndeva into ethile isithi, "Yima ngeenyawo zakho."
I just went ahead praying because I thought maybe I imagined that.
Ndaza nje ndaqhubeka ndithandaza kuba ndacinga mhlawumbi ndikucingile oko.
As I prayed on something said, stand up on your feet.
Kwaye njengoko ndiqhubeka ndithandaza into ethile yathi, yima ngeenyawo zakho.
And I stopped praying, looked up.
Ndaza ndayeka ukuthandaza ndajonga phezulu.
In the picture of Christ, the one that I never did care for Selman's picture. I like Hoffman's picture, the head of 33, you know.
Kwaye umfanekiso kaKristu lowo andizange ndakhathalela umfanekiso kaSalman. Ndithanda umfanekiso kaHoffman. Intloko kumashumi amathathu anesithathu, niyazi.
I've got a big picture of it because when I seen him in the vision that time, that's just the way he looked.
Kwaye ndinomfanekiso wayo kuba xa ndambonayo yena embonweni ngela xesha, leyo nje yindlela awakhangeleka ngayo.
And there it was, I got it fixed so that he'd be looking right at me when I was praying in this picture.
Kwaye nanko inguwo ndawulungisa ukuze abe nokujonga kanye kum xa ndandithandaza kulo mfanekiso.
And I looked up there and I looked at the picture and looked all around, I thought.
Kwaye ndakhangela phezulu phaya ndaze ndakhangela emfanekisweni ndaze ndabhekabheka macala onke ndacinga.
What was that? Stand up on your feet. I thought, well, I'll stand up on my feet. And I got up on my feet.
Ibi yintoni leya? Yima ngeenyawo zakho, ndacinga. Kuhle, ndiyakuma ngeenyawo zam, ndaza ndema ngeenyawo zam.
Just that same voice that spoke up there on the hill that night. Same one that always come.
Kanye, elazwi likwalinye, elathetha phezulu phaya endulini ngoba busuku. Lowo mnye osoloko esiza.
I said, Lord God, was that you speaking to your servant?
Dad, Nkosi Thixo, ingaba ibinguwe obethetha nesicaka sakho.
He said, just say the word. And there will be no more tumor.
What? Thetha nje ilizwi. Kwaye akusayi kubakho thumba.
I stood there a little bit to get to myself right. Many of you knows in here, the people in the tabernacle knows what was that she had it.
Dema paya ithutyana ukuzilungisa. Abaninzi benu bayayazi khona apha kwaye abantu emnqubeni bayayazi ibiyintoni ukuba wayenalo.
I said, then I say in the name of the Lord Jesus Christ that tumor shall leave her.
Dad, emva koko ndad. Egameni lenkosi uYesu Kristu okokuba ela thumba liyakusuka kuye.
Didn't bother her so bad. She'd been in bed for 3 or 4 days with it.
Belimkhathaza kakubi kakhulu. Wayesebhedini ezintathu okanye ezine iintsuku kunye nalo.
I said, they will never even find a trace of it.
That abasokuze bafumana nophawu lwalo.
Well, the Lord my God, who is creator, who can stop winds and storms, who can rebuke the seas and bring forth out. He's the creator of heavens and earth.
Kuba, inkosi uThixo wam ongumdali. Onakho ukumisa imimoya nezaqhwithi kwaye akhalimele iilwandle kwaye azise okuya ungumdali wamazulu nehlabathi.
I love him and believe him. And I believe that this time is now nearing when these things are to be.
Kwaye ndiyamthanda kwaye ndiyamkholelwa kwaye ndiyakholelwa kuba eli xesha ngoku liyasondela xa ezi zinto kufuneka zibe njalo.
And you who could create a squirrel and put it into existence can take an enemy out of existence.
Why, wena onakho ukudala unomatse uze umbeke abe khona ungathabatha utshaba ulikhuphe ekubeni libekho.
I said, when the devil wrapped himself in the storm, the winds is God's creation, the water is God's creation, but the devil got into it. That's what did it and put a spasm in the sea like that.
That xa umtyhuli wazibhijela kuqhwithelo. Imimoya indalo kaThixo, amanzi indalo kaThixo, kodwa umtyhuli ungena kuyo yiloo nto eyenzileyo uze ubeke ukuchuzula elwandle ngolwahlobo.
I said, you could calm it, and you that could calm that can take away the tumor from my wife.
Dati, ungalizolisa, kwaye, wena unakho ukuzolisa okuya, ungasusa ithumba emfazini wami.
And I say that it is done right now. Never shall it be found anymore. It's finished.
Doesn't that yenzekile kanye ngoku? Alisokuzi liphinde lifunyane kwakhona kugqithi.
I went out there with the assurance, told my son and daughter-in-law.
Ndaphuma phaya kunye nengqiniseko. Ndaxelela unyana wam kunye nomolokazana.
We come on down last night. I ran here real quick to have the meeting. Went back. Called her, and she knew nothing about it yet. I didn't tell her.
Sehla, kwaye kubusuku obugqithileyo, ndabalekela apha ngokukhawuleza ukuba ndibe nomhlangano. Ndaze ndabuyela emva, ndamfonela. Kwaye wayengazi into malunga nayo ngelo xesha. Andizange ndimxelele.
And when she called, she was just all happy. She said, Billy, I got something to tell you, honey.
Kwaye xa wafowunayo, wayevuya nje. Wathi, Billy, ndinento endifuna ukuxelela yona, sithando.
She said there isn't one sign of tumor left nowhere. The doctor said he couldn't find a thing.
Wathi, akukho nalunye uphawu lwethumba lishiyeke naphina. Ugqirha uthe akabanga nakho ukufumana kwanto.
She said, I was so happy, Mrs. Norman and many of the sisters here, 2 or 3 of us with us here in the room.
Wathi, ndandivuya kakhulu kwaye unkosikazi Norman kunye nabaninzi odade apha ababini okanye abathathu babo babe kunye nathi apha egumbini.
She said the doctor said, and you mean to say I can't understand.
Wathi, ugqirha uthe Ingaba uthetha ukutsho andiyiqondi.
A month ago was a tumor there the size of a grapefruit and said, Mrs. Brand, rest assured there's not one sign of tumor about you nowhere.
Kwinyanga egqithileyo ibilithumba phaya umlinganiso wembambusi waza wathi Nkosikazi Branham qinisekiseka akukho nalunye uphawu lwethumba malunga nawe tu.
So Lord our God.
Yinkosi uThixo wethu.
A Thanksgiving Day. Oh, thank God for the gift of Jesus Christ, that supreme gift that is the same yesterday, today, and forever.
Imini yombulelo, oh, enkosi Thixo, ngesipho sika Yesu Kristu, esasipho siphakame kakhulu, siso izolo, namhlanje naphakade.
That is true. I don't believe in taking oaths by the heavens or by anything else. But with the Bible in my heart, the God whom I love knows that every word of that is solemnly the truth.
Leyo yinyaniso. Andikholelwa ekwenzeni izifungo ngamazulu okanye ngomhlaba okanye nanto ingenye kodwa ngeBhayibhile phezu kwenhliziyo yam kwaye uThixo endimthandayo uyazi ukuba lonke ilizwi lokuya linyaniseka ngokwenene.
Thanksgiving Day.
Imini yombulelo.
Well, I thought tomorrow I had, or the next few days I might have to even leave the meeting to go.
Xa ndicinga ingomso endiya kuba nalo okanye iintsuku ezimbalwa ezizayo ndingafanela ndide ndishiye umhlangano ukuhamba.
Couldn't even promise the people that I would be back at Christmas time at home for my children to bring him back home again for Christmas.
Bendingenako nokuthembisa abantu ukuba ndiya kubuya ngexesha leKrisimesi ekhaya kwenzela abantwana bam ukuba buyisela ekhaya kwakhona ukwenzela iKrisimesi.
Knowing, quivering down my heart, that an operation waited my wife for the tumor the size of a grapefruit. There it was.
Ndisaz, ndincancazela ezantsi entliziyweni yam okokuba utyando lwalulindele umfazi wam kunye nethumba umlinganiselo wembambusi kwaye nantso ilapho.
And the very word of God that said, say what you will and it'll be that way.
Kwaye kwa elo lizwi likaThixo elathi yitsho okufunayo kwaye iya kuba ngala ndlela.
I said the tumor is gone. They'll never find it no more. It's gone today.
Daza ndathi ithumba limkile abasokuze baphinde balifumane kwa limkile namhlanje.
And the best surgeon, best doctors there was in the staff at Tucson, Arizona. When a few days ago there was a great big tumor like that, and the same doctor could find no trace of it all.
Kwaye oyena ungcono umtyandi kunye nabona bangcono oogqirha ababekho kwaba basezantsi eTucson, Arizona xa kwiintsuku ezimbalwa ezagqithayo kwakukho elikhulu ithumba ngolwahlobo kwaye ugqirha okwamnye akabi nakho nokufumana uphawu lwalo konke konke.
And what a free statement like this that Miss Brown has no sign of tumor nowhere at all.
Waza wabhala umbhalo okhululekileyo ngolu hlobo lokokuba uNkosikazi Branham akana phawu lwathumba naphi na konke konke.
Oh, thanksgivings to God. This is a day of thanksgiving to me.
Oh, umbulelo kuThixo. Lena yimini yombulelo kum.
To know above that someday that little face that I married there.
Ukwazi ngaphezu koko okokuba ngenye imini obabuso obuncinci endathi ndabutshata phaya.
Glory to God, someday these old age marks of death will fade away and I will be there in the likeness of youth and never no more to get old.
Uzuko kuThixo, ngenye imini ezi ziva zobudala zokufa ziya kunyamalala kwaye siya kuba phaya kwimfano yobutsha kwaye kungasukuze kwakhona sibe badala.
And the gift of God through Jesus Christ of the Holy Ghost that we have received now is what gives us this anchor.
Kwaye isipho sikaThixo ngoYesu Kristu somoya oyingcwele esithe sasizuza ngoku siso esisinika le ankile.
Look at it today, friends. You talk about a thankful people. We ought to be the most thankful people of everybody in the world.
kwaye khangela kuyo namhlanje izihlobo nithetha ngabantu abanombulelo sifanele sibe ngabona abanombulelo abantu kubantu bonke behlabathi.
Besides the healing, besides these things that's taking place, what is it?
Ngaphandle kwempiliso, ngaphandle kwezi zinto ezenzekayo, yintoni?
It's the absolute assurance that the same God, by the same nature, the same pillar of fire, the same angel of God.
Luqobo oluqinisekisiweyo lokuba uThixo okwamnye ngendalo enye, intsika yomlilo ekwanye, ingelosi kaThixo ekwanye.
The same Jesus, yesterday, today, and forever, he's doing the same things by the same power, through the same name.
UYesu okwamnye namhlanje naphakade wenza izinto ezikwanye ngentsika yomlilo ngegama elikwalinye.
Our anchor of the soul steadfast and sure.
Enjani iankile yomphefumlo iqinile kwaye iqinisekile.
May the Lord God of heaven richly bless you, everyone.
Yanga inkosi uThixo wezulu inganisikelela ngobutyebi wonke umntu.
Let's bow our heads.
Masithobiseni iintloko zethu.
Lord, I am so grateful, Lord. I don't know what to say. I just can't express it.
Nkosi, ndinombulelo kakhulu, Nkosi. Andikwazi emandikutsho. Andikwazi nje ukuyivakalisa.
When that hymn was sang a while ago, that people singing that song, my heart is jumped for joy.
Xa elaculo beliculwa ngethuba eligqithileyo kwaye bona abantu becula laa ngoma entliziyweni yam ukuxhuma nje luvuyo.
And the testimony came up on my heart.
Kwaye ubungqini buza phezu kwentliziyo yam.
Now, Heavenly Father, thou knowest these things are true.
Kwaye ngoku bawo wasezulwini wena wazi ezi zinto ziyinyaniso.
Thou knowest in the depths of my heart that it is the truth.
Wena waziyo ukusuka emazantsi entliziyo yam ukuba nokokuba okuya kuyinyaniso.
I have no reason, Lord, to tell nothing but that which is right.
Andinasizathu, Nkosi, sokubaxelela nanto kuphela oko kulungileyo.
And I pray, God, that today may my heart feel to see all these Christian brothers and sisters here who are my brothers and sisters in the bonds of Christ.
Kwaye ndiyathandaza, Thixo, okokuba namhlanje yanga intliziyo yam ingava ngemvakalelo ukubona bonke aba bazalwane bangamaKristu noodade apha abangabazalwane bam noodade kumakhamandela kaKristu.
Rejoice with me with thanksgiving for my little companion that I have spared. And be enough.
Bevuya kunye nam ngombulelo ngeqabane lam elincinci esindisiwe.
Let's praise God. Let nature praise God. Let all that's got breath praise God and be thankful for this great time we have.
Umhlaba udumisa uThixo. Indalo mayidumise uThixo. Mayithi yonke into enomphefumlo idumise uThixo. Kwaye ibe nombulelo ngeli xesha likhulu esinalo.
Dear Heavenly Father, there I see there's a little boy sitting here in a wheelchair.
Thixo othandekayo wasezulwini. Phaya ndibona kukho inkwenkwe encinci ihleli apha kwisitulo samavili.
There are others in here who are sick and needy.
Kukho nabanye khona apha abagulayo nabanesidingo.
And just as you're the God of salvation for our souls, you're the God that heals all of our diseases and our afflictions.
Kwaye njengokuba unguThixo wosindiso lwemiphefumlo yethu, unguThixo ophilisa zonke izifo zethu neenkxwaleko zethu.
And you're still with these testimonies, just one or two, when they rank into the thousands that your humble servant has seen you perform and do without one blemish in it anywhere.
Kwaye use ngobu bungqina nje obunye okanye obubini xa beyidwelisa kumawaka okokuba othobekileyo umkhonzi wakho ukubonile wena uyenza kwaye uyenza kungekho nalinye ibala naphina.
And we know that you're still Jehovah Jireh, and you have already provided the sacrifice for the healing.
Kwaye siyayazi ukuba wena usenguJehovah Jireh, kwaye sele ubonelele ngedini ukwenzela impiliso.
The very God that removed that tumor out of my wife's side. You're just as much God right here in Shreveport as you are in Tucson.
Kwayena uThixo owasusa ithumba kwicala lomfazi wami. Usekangako ukuba nguThixo kanye apha eShreveport njengoko unjalo eTucson.
And yet I was miles, 2,000 miles from her at the time.
Kwayenoko ndandizi mayile. Amawaka amabini emayile ukusuka kuye ngela xesha.
I pray, God, that your holy presence will fill this tabernacle today with healing power that will heal every sick person that's here.
Ndiyathandaza Thixo ukuba ubukhona bakho obungcwele buya kuzalisa lo mqhuba namhlanje ngamandla empiliso aya kuphilisa wonke umuntu ogulayo olapha.
That these Thanksgiving blessings might continue to ring out back and forth across the country, Lord. That you're the same yesterday, today, and forever.
Okokuba ezintsikelelo zemibulelo ingayingaqhubekeka ukuvakala emva naphambili ukunqumleza isizwe, Nkosi. Okokuba unguye izolo namhlanje naphakade.
Grant it, eternal God.
Siphe oko, Thixo ongunaphakade.
Now, as you people are sitting here, put your hands over on one another and pray.
Gogo, njengoko nina bantu, nihleli apha, bekani izandla omnye phezu komnye, nithandaze.
Connect yourselves together by unity of faith in the presence of God.
Qhakamshela nani ngobunye bokholo, ebukhoneni bukaThixo.
And remember that each one of you are privileged.
Kwaye nikhumbule ukuba ngamnye kuni unenyweba.
God will judge me whether I told you the truth or not.
UThixo uya kundigweba ekubeni ndinixelele inyaniso okanye hayi.
Has it ever failed? Have I ever told you anything but what happened?
Ndakhe yasilela na, ndakhe ndanixelela nantoni kuphela koko kwenzekayo.
As Samuel said that time, that's when he's going to make a king Saul.
Njengo Samuel watshoyo ngela xesha. Njengoko babeza kwenza ukumkani uSawule.
He said, have I ever told you anything in the name of the Lord, will that come to pass?
Wathi, ingaba ndakhe ndanixelela nanye into egameni lenkosi, kuphela koko kwenzekayo.
Have I ever begged you for your money for my food?
Ndakhe ndangqiba imali yenu ukwenzela ukutya kwam.
No, Samuel, but we still want the king. We still want our own earthly king.
Hayi, Samuel. Kodwa sisafuna ikumkani, sisafuna eyethu yasemhlabeni ikumkani.
Did Samuel know that God was her king?
Kwaye uSamuel wayazi ukuba uThixo waye ngukumkani.
I tell you this morning, folks, I'll bring you to record. Have you ever seen the gift of God fail one time that we read about this morning?
Ndiyanixelela ngale ntsasa bakuthi, ndinizisela ingxelo. Nakhe nasibona isipho sikaThixo sisilela ngaxesha lithile. Oko sikufunda ngako ngale ntsasa.
No, sir, it's Jesus Christ, it can't fail.
Hayi, mhlekazi, nguYesu Kristu ayinakusilela.
Science has proved it. The church knows it.
Inzululwazi iyibonakalisile. Ibandla liyayazi.
And he's here right now, right at this minute. He's here.
Kwaye yena ulapha kanye ngoku. Kanye kulo mzuzu yena ulapha.
And the only thing it likes is for your faith to pick up that word and anoint it to yourself and he'll heal you.
Kwaye kuphela kwento esilelayo lukholo lwakho luchole elalizwi lize lithambisele wena kwaye uya kuniphilisa.
And with your hands on one another cry out to God with all your heart.
Kwaye ngezandla zenu omnye komnye dandulukani kuThixo ngenhliziyo yenu yonke nithi.
Lord God, creator of heavens and earth, you can stop the stones 2,000 years ago, you did it and you do it again right now.
Nkosi Thixo, mdalwa amazulu nomhlaba, wena unokumisa isaqhwithi amawaka amabini eminyaka yagqithayo uyenzile kwaye uyayenza kwakhona kanye ngoku.
And you stop my sickness. You make me well. I'm grateful in my heart for you, the Almighty God.
Kwaye uyekise ukugula kwam undiphilisile kwaye ninombulelo enhliziyweni yam ngawe, Thixo Somandla.